kwenyumirizamu.
And they are happy with it.
Nafe tuenyumiriza mukunganya
obulamu. Even as we are proud of collecting life.
Ife ekitiibwa kiddire Katonda oyo.
Glory back to God.
Eyatwebikkulira.
Who undressed himself to us.
Atubikkulira n'obulamu obwo.
He opened us this life.
Nga ye kyama kya Katonda Yesu Kristo.
And is the secret or mystery of God Jesus Christ.
Era nga muye mujjudde ebyama ebyonna ebijjudde eggulu n'ensi.
And in him there are many other mysteries and secrets which are in the full of heavens and earth.
Kale tumwebazanga musumba wala niwe abatakikwatiriza.
So we thank him as the pastor has been emphasizing it.
Nti mazima ddala obulamu by'ebigambo bino bye tuwulira.
That life is the word we hear.
Era nga bulamu bwaffe.
And is our life.
Kale tumwebaza oyo.
So we thank him.
N'akaseera kano.
Even this time.
Wadde omukisa ogwo.
He has given us this opportunity.
Ya okuŋŋaanya obulamu.
To collect life.
Olinnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of our Master Jesus Christ.
Tutusokulamusa.
We bring our greetings
mutume, Apostle Ronald Hope Witness.
From the Apostle Ronald Hope Witness.
Ali mukuba ajja.
He's on the way coming.
Ava side ye Mbarara mu west.
He's from the west Mbarara side, Bushenyi.
Baruganda bafa bali ku luuyi olwo.
He has gone to meet our brethren that side.
Okusobola nate okubeera ng'abaako ebyama byaba bikulira ebya Kristo.
To open more secrets of Christ to them. So we thank God for that opportunity. And we believe that God. That you also who is seated here. We will get to know that you are in a certain place. Taking some secrets there. So let's move things like that. In the name of our Master, the Lord Jesus Christ. As we are waiting for the word of God, there is a word I want us to share in 5 minutes. And let it be a word of wisdom unto us. As we continue waiting for the word of God from the apostle. That is on the way and is already in this place.
Tugende ko tulabe mu Luka esura ya 10.
Let's go to Luke chapter 10.
Luke esura ya 10.
Luke chapter 10.
Tandiki ku 38.
From verse 38. Luke chapter 10 verse 38.
Luka esura 10 onyirwa 38. Ntiawo bwe bali bagenda n'ayingira mu kyalo. Omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Naye yalina muganda we ayitibwa Maliyamu, eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe, n'awuliranga ekigambo kye. Naye Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. N'ajja waali n'amugamba nti, Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzeka, kale mugamba nnyambe. Naye Mukama waffe n'addamu n'amugamba nti, Maliza, Maliza, weeraliikirira, olina emitawaana egy'ebigambo bingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggibwako.
Yeebazibwe Yesu.
Praise Jesus. We thank our Master, the Lord Jesus Christ, that through this word, we want to learn something in just 3 minutes. We see our sisters of these two types. The Bible tells us that this Christ Jesus was welcomed in the house of these two ladies.
Naye waliwo ekyama oba personalities abantu atika bibiri mu kifo mu kanyomero kano
ekihangalabe. There were two personalities of people.
Nti Maria uyajaniriza Yesu mu nyumba yawe.
That when Mary welcomed Jesus in their house.
Jukira tusomye nti ebigambo bino bwe bulamu bwaffe.
We've learned that these words are our life.
Era nga batukutidde mu Proverbs 8.
And they've emphasized in Proverbs 8
that
the one who hates Christ loves death. Now we see that Christ is being welcomed in this house. But the Bible says that when he sat in their house and started teaching them the words of life, as it was the character of Mary,
that
she sat under his feet to eat the food of life. She sat to collect life, the words of life. But what amazes among these two ladies, we see Mary, her sister. She never got the mystery as why Christ had come in the house. And never sat in her heart that whatever was disturbing her life, Christ Jesus who had entered their house was the answer to every situation bothering her. We see that Martha never bothered about sitting to listen to the word of God. She never discovered it, that was the necessity. And the Bible says that she was taken up by other many things, that she thought that they were of more value in that time. But it wasn't of her.
Bible commands naja eri Kristo Yesu.
But she came unto Christ.
Na mugamba lwaki muganda wanga mali bisera wano kubigambo
bwa. And she's like, why is my sister wasting time here on your listening to your word?
Nze ndi eri mbona abona nti mbategekera.
Me, I'm there struggling to prepare for you.
Kristo Yesu namukuja na mugamba mali.
And Christ Jesus told her, Mary, Martha.
Martha.
Mother, you were taken up by many distractions and many things are taking you. But one important thing you need in your life, and that's what your sister Mary has chosen, and no one shall ever take it from her. Brethren, we thank our Master, the Lord Jesus, that the Lord has given us grace in that we continue to seek his word. Because we learned on Sunday as we are listening to the word of wisdom. Job 21 showing us that those the righteous, they were ever complaining before God. Seeing that the things of the wicked was prospering. But our Father gave us wisdom. And he told us that one thing we have to do is that our things may be worked on, and we even wonder. He told us that our spirit and our hearts, we should fix them unto God. We should fix them unto these words, because this is our life. That if we do this and remove it from the worldly things, and the yearning of our hearts, he emphasized that he will wonder us. Even this evening, as we continue to gather life and to read the word as our life, the truth is that this is what we need in our life. That our Master emphasized unto Martha, and he said, let me tell you, what is making you worry and surrounding you are many, I see them. But what your sister has chosen is the best of it. And no one will ever take it from her. What we've chosen on Christ Jesus, brethren, and the truth which is the word we've given unto ourselves, the truth is, it's the most important. As he told us, as we move our hearts from whatever we've been hiding our hearts, that we will do things concerning our lives, and we will wonder. That I will also emphasize and tell you that in continuing to persist, continuing to seek life and coming each and every day, Let's continue to do that. All of our lives. And this God will wonder us. Because that's the only thing we need. And what makes me happy all the time. And
he's
like, there is no one who can take it away from you. Who thinks that the words God has written in you, someone can take away, can take them away from you? Unless it's you and me who haven't cared about these words. And we open ourselves to the devil and the enemy comes into our hearts. Praise the Lord. It's the only way they can move away from us. But in all, brethren, our master emphasizes unto us that these words of life we are gathering, that's what we need. And that's the reason as to why we are on this planet. Praise the Lord Jesus. Praise Jesus. May the Lord bless you as you think about that word. If you've been here and things are troubling you, you are ever distracted many times. There are many things which are distracting you. The time which you would have gathered for life, some things have taken it. I'm here to encourage you on our Master Jesus, on the behalf of our Master Jesus Christ, that one thing you need, that is what can manage the troubles of this world, is the life we are collecting through the Word of God. May the good Lord bless you. We thank God that the apostle is back. And he will come and give us the word God has given unto him. But at this time, there is a certain thing I want us to study in a little while. As we give him time to refresh and to rest. In the name of our Master Jesus Christ. Praise the Lord. That has been the word of wisdom. Now we are going in the section of the word. We want to listen as to what the Holy Spirit is telling us unto us today. Praise Jesus. Let's go to Tito. Let's start with Titus chapter 2 from verse 1.
Tito esule yokubiri onyorusoka kina yegwe yogerangebisanira okuyigiriza okwobulamu abasajja abakadde balemenga kuba batamivu nga balimu ekitiibwa nga beegendereza nga balina obulamu olw'okukkiriza olw'okwagala olw'okugumiikiriza n'abakazi abakadde bwe batyo mu kifaananyi kyabwe nga beewombeeka, si abawaayiriza so si abafugi b'omwenge omungi, abayigiriza ebirungi balyoke beegenderezesenga abakazi abato, okwagalanga babba baabwe, okwagalanga abaana baabwe, okwegenderezanga, okuba n'obulongoofu, okukolanga emirimu mu nnyumba zaabwe, okuba n'ekisa, okugonderanga babbaabwe, ekigambo kya Katonda kiremenga okuvumibwa. N'abavubuka bwe batyo obabuulirenga okwegendereza mu bigambo byonna nga weeraganga ng'ekyokulabiraku eky'ebikolwa ebirungi mu kuyigirizaakwo ng'olaganga obugolokofu okubaamu ekitiibwa ebigambo eby'obulamu ebitanenyezeka oyo atali ku lulwo alyoke akwatibwe ng'ensonyi nga talina kibi kya kutwogerako. Tito sura ya kubiri onyirwa mwenda. Buliranga abaddu okugonderanga bakama baabo, okusiimibwanga mu byonna, obutayombanga, obutabbanga, naye okulaganga obwesigwa obulungi bwonna, balyoke bayonjenga okuyigiriza kw'omulokozi waffe Katonda mu byonna. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi, nga kitubuulira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba okw'omu nsi tulyeke tubeere ng'abalamu mu mirembe egya kaakano mu kwegendereza n'obutuukirivu n'okutya Katonda nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika okw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo.
Amen.
Yeebazibwe Yesu.
Praise Jesus.
Akawungeezi ka leero.
This evening.
N'ekintu kyeyagala tugabaneko.
There is something I want us to share.
Kikwagana ekisa kya Katonda.
Concerning the grace of God.
Mu Tito 1:2.
In Titus 2.
Batukuutidde nga batandika waggulu.
They're emphasizing unto us.
Bazze bamenya emitendera gy'abantu ab'enjawulo.
They've been categorizing different people.
Era nga balina bye bakuutira.
And there are things they're emphasizing.
Waba bakyala bakadde.
If they are old women,
there are
things they are emphasizing unto them.
I'll
request every old woman
here
to go back and look through them.
That what
I'm going to share unto
you
is down here, it's about the grace. But what has made me happy up,
there
are ways the elderly people have to walk.
Nti mu ntambula yaabwe eyo ate batulaga nti n'abawala abato yeebazibwe Yesu. Obulamu bwabwe bujja polishingibwa bakadde
mugejjebanabakale
ekyo nja kukubiriza buli ali mu ttuluba eryo
kubaako
ng'akiyita mu linnya lya Yesu
naye
mu lunyiri wa 11
In verse 11,
the English version, can you show me?
He's reading the English version.
Written in English.
Verse 17, Titus.
Titus chapter 2, chapter 2, verse 11.
Verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men.
That the grace
which For the grace of God that brings salvation has appeared to all men.
Amen.
Teaching us that the den of ungodliness and worldly lust, that worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world.
Praise Jesus.
Amen.
Let me read my version. The first For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness. Worldly passion. And to live self-controlled. Upright.
Okubeera abagolokofu
and godly life
era n'okubeera abeegendereza mu Katonda
this present age
mu mulembe guno
yes yeebazibwe
praise Jesus
akawungeezi ka leero
this evening
njagala kwogera ku kisa kino
I want to share unto the, about this grace
omwoyo mutukuvu kyali mutukuvu mutulaga
the Holy Spirit is showing unto us
kyalabisibwa eri buli muntu yenna
that it was shown unto everyone
era ng'emirimu ku mirimu gy'ekikola
that among the jobs it's doing
ekisa kino nga kigenda kutusomesa okugamba nedda
that this grace is going to teach us to say no
eri buli mbala yonna etali ya bwakatonda
every to unrighteous way
oba buli kintu kyonna ekitali kya bwakatonda
any character which is not of godly
omwoyo mutukuvu atolaga
the Holy Spirit is showing us
ekisa kino kirabisiddwa eri ffenna
that this grace is shown unto us
nga weekiri akaseera konna
and all the time
okutusomesa okugamba nedda
to teach us to say no
eri kyonna ekiba kirabise gye tuli
to everything which might appear unto us
kya bwakatonda
which is not and which is
not okutusomesa
that it teaches us
okutambula mu bwegendereza
to move in gentleness
omuzungu kyeta self-controlled life
to control ourselves
yeebazibwe Yesu
praise Jesus
mbu ekisa kino kyennyini
that this grace
ekisobola otuyamba mu kutambula bwetutyo
it helps us to move in that way
era tukakasiza nti kirabisiddwa eri ffenna
and is emphasizing that it is showing unto us all
kyeyongera okutusomesa
that it continues to teach us to teach us
okutambulira mu bulamu obw'embala y'obwakatonda
that we should move in the likeness of God
yeebazibwe Yesu
praise Jesus
ekisa ekyo kyayogerako
that grace is speaking about, that it was shown unto all of us.
My
presence this evening, I want to share about this grace, which teaches us to say no unto everything which is ungodly. Because he has showed us that he's shown unto all of us.
It's
with us and we have it.
Tutambula nacho, tusula nacho,
we move
mucho.
With it, we sleep with it, we are with it all the time.
Tusomesa, okutambula, mubula,
that it helps us to move in the life of self-control.
Tusomesa, okutambula, mubula,
that it makes us to grow in the likeness of God. That this grace is unto all of us. If this grace is unto all of us,
omukama atusubira okukikozesa.
God expects us to use it. Kubanga tuli mu lugendo
luno nga twetegeera okudde.
Because we are in this journey preparing ourselves to go back home. Remember we're told in Ephesians 2 that we should work for our salvation with fear and trembling. Remember we are on this war. But there are many things we are fighting against. We are fighting with threat of death. In that the one which comes from heaven is the one which reigns. We are fighting with different things which fight to enter in our hearts. To see that there is
enter
into our lives to put unrighteousness. We are fighting against many things. I don't know how your life is standing. But one thing I know about myself, that every day as we go in and go out, we find many challenges and we are fighting with them. To see that we embrace this salvation and the kingdom to be kept
and
in us. But I thank God who has emphasized by the Holy Spirit that the grace that is unto us, all of us.
So
no one is among us here.
Yes,
praise Jesus. Who is passing through that situation and is
like that?
Many times as we come together here,
we present
ourselves to be like angels. Praise Jesus. We present ourselves as if everything is okay with us.
When we get out there,
but never to fuluma everywhere. Small things start to come out. And
those spots
and those seeds start coming out. They start arising up in ourselves. And they even challenge the truth with God. But the Holy Spirit is
emphasizing
that the grace of God
is
seen and is shown among all of us. It teaches us to say no unto all unrighteousness, unto every seed which is not of God. Praise Jesus. This grace which teaches us to do this, I want us to enlarge it or to open it more in these few minutes we are having, and we see how he does this work. And in us whom he is doing this work, how does he expect us to move in that we can join him to do a great work in us? We see here in John, Christ Jesus came with grace and truth. John 1. We are seeing this grace who is shown unto everyone. He teaches us to say no to every unrighteousness. It helps us to move righteously, helping us to move with gentleness,
self-controlled life.
With a self-controlled life. No blame or wait for God.
Yeah, you can.
John.
It's really so far.
John chapter 1. Verse 17.
You can. It's really so far. Orinjiro akumina musamu. Kubanga mateka gawe wakubwa Musa. Echisana mazima. Diaba wakubwa Yesu Kristo.
yebazibwe Yesu.
Praise Jesus.
Bible gamba nti
the Bible says
Yohana esula esooka
John chapter 1
tugende kutandike ku lunyiro 14.
Let's start with verse 14.
Yohana esula esooka olunyiro 14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti oyo gwe mwana gw'endiga ajja ennyuma wange asinga nze kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze kubanga ku kujjula kwe ffe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo.
Yeebazibwe Kristo Yesu.
Praise our Master Jesus Christ.
Batukutte wano nga batulaga.
They're emphasizing showing unto us
ekisa n'amazima byajja na Kristo Yesu.
That the great and truth came with our Master Jesus Christ.
Kristo Yesu ono yennyini.
Remember this Christ Jesus.
Ye mazima.
Is the truth.
Yohana 14:6.
John 14:6.
Egamba nti Kristo Yesu ye kkubo ye mazima.
He's saying that Christ Jesus is the way, the truth, and life.
Hatebo Kristo Yesu ono yajja n'amazima.
But this Christ Jesus came with the truth.
Wamu n'ekisa.
With grace.
Yeebazibwe Yesu.
Praise Jesus.
Kisono gwe yajja naye.
This grace he came with.
Yoliko batulase wali nga bagamba.
Is the one whom they've shown us the other side.
Alabisitwe eri abantu bonna.
That is shown unto everyone.
Era wali ku siku nali mukola mirimu gye.
That is on this first earth working.
Mbwe ekimu kujja tusomesa okugamba nedda
ekuli one of them is teaching us to say no to any ungodliness.
Era tuyamba otambulira mu bugolokofu.
That helps us to move upright.
Atuyamba otambula mu bulamu obw'okwegendereza self-controlled life.
He helps us to move in a self-controlled life.
Yenga ye alabisitwe eri abantu bonna.
When is that is shown to each and every one of us.
Batulaga wano nti Kristo yajja ne such in a way chidi
that Christ came with this grace and it's with us. Many times we tell God that God gives us grace.
We
tell God, God give me grace, you know, coming to study is very hard.
We
say, you know, God, we have this reason and the other, but God give me grace. I want to tell you that grace is there. It's waiting for you to work in your life. Because now it's also working. In Isaiah
48,
they explain to us this great fullness. Verse
16.
And they showed us Christ Jesus as he was coming on planet Earth.
N'amazima n'ekisa.
That it came with truth and grace.
Twagala kulaba kisono.
We want to see this grace.
Alabisitwe eri abantu bonna.
Who is shown to unto everyone.
Yaluwa eri mirimu gyagikola.
Where is he and how does he do his work?
Isaiah 8:8.
Isaiah 48.
Onyendoza kula 16.
Verse 16.
Isaiah esula 8:8. Olunyirwa 16. Timunsemberere muwulire kino okuva ku lubereberye soogeranga mu kyama kasookedde kibaawo nga wendi era kaakano Mukama Katonda antumye n'omwoyo gwe.
Yeebazibwe Yesu.
Praise our Master Jesus.
Mukama wa Yesu Kristo yalina kye yali atulambukira wano.
Our Master was explaining something unto us.
Nagamba nti kitaffe ng'amutuma ku nsi kuno.
That as the Father sent him on this planet.
Yamutuma n'omwoyo gwe.
He sent him with his spirit.
Jukira Yokana tukakasiza ku omwoyo mutuko.
Remember John showed us by the spirit.
Nti Kristo yakka n'amazima n'ekisa.
That Christ came with grace and truth.
Kyokka kisono bamutulaze.
But they are showing us this grace.
Alabisitwe eri abantu bonna.
That shown unto everyone.
Alina emirimu gy'ali mukola gye ngenda okukkaatiriza olunaku lwaleero.
He is doing some work which I'm going to emphasize unto us today.
Kristo atulaga nti mazima ddala kitaffe.
Christ is showing us that here the Father.
Nti yamutuma wamu n'omwoyo gwe.
That he sent him with his spirit.
Tugenda kulaba olunaku lwaleero.
We are going to see here today.
Nga kisono alabisitwe eri abantu bonna.
That this grace which is shown unto everyone.
Ye mwoyo mutukuvu nakakana ali mukukola.
Is the Holy Spirit and up to now is still working in us.
Era nga ye yekka ge maanyi gaffe.
And him is our strength.
Kubanga yena wayogera mu Yokaana 15.
There is somewhere I speak in John 15.
Nti ku lwaffe tewali gye tusobola kukola.
But on our own we can do nothing.
Yeebazibwe Yesu.
Praise Jesus.
Ku lwaffe nze nawe tewali gye tukola ki?
On our own me and you we can do nothing.
Naye ate mu Bafilipi
But in Philippians 4:13, he said that we manage it and everything. That we can do all things through Christ who gives us strength. And this is the grace we are going to
see,
which is the strength which can make us overcome all things. Whatever situation we are passing through, I'm here to tell you that grace is there to teach you to say no
unto
any unrighteousness, in that we can embrace the truth and the righteousness of the kingdom, not overlooking unto it. The grace is there. Praise Jesus. Grace is there. As we are speaking these words, I don't know your life. I know my life. But I want you to flash back. Praise Jesus. In that you may get a stand to fight a good fight. In that you remove all the devil who has not got to know that he has no place in us. We are the temple of the Holy Spirit. And Christ Jesus is supposed to be in us. The apostles reached a time, there is where the Holy Spirit says that you have a fought against sin and to even fall in blood. But at this time, finding out and discovering this grace, we are going to stand and fight against anything which brings any darkness in us, to make sure that the kingdom of God in our life, in the name of our Master Jesus Christ. Here in Ephesians 4, we are going to see this grace that God started partitioning it in our life, in that he can work based on every measure he has chosen someone, to everyone who is in this place, and to everyone who is born of God, that you cannot be a son of God and you are away from having the
Christ.
One thing which qualifies us to be son of God,
we have a portion of grace which is supposed to work in our life,
so that we can overcome in this life, back home in the name of Christ Jesus. Ephesians 4, let's go there and see. Ephesians 4, start from verse 1. Ephesians 4:1.
Efeso sura ya kuna winyo lusoka. Chemba mbega ili ranze, omusebe mukama wafe, okutambula anganga kukusanira, okuitibwa kwe mwaitibwa. Nobu kakamugo na, nobu ombezi.
Okuitibwa kwe mwaitibwa.
The calling we are called.
Kulina okutambula kukusubi, okutambula mu.
It expects us to walk in a certain way.
Lute mungu, mwosome samari, tukedine.
Efeso sura ya kuna ulinyo lusoka. Chemba mbega ili ranze, omusibe mukama wafe, okutambulanga nga wekusanira okuitibwa kwe mwaitibwa. Nobu kakamubona, nobu ombefu, nobu kumikiriza, nga muzibikiriza gananga, mukwagalana, nga munyikiranga okwekuuma obumu obw'omwoyo mukusibibwa n'emirembe. Omubiri guli gumu, n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali mu byonna. Naye buli muntu mu ffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Kyava ayogera nti, bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga, n'awa abantu ebirabo, naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigamba ki wabula okugamba nti era eyakka mu njuyi ezawansi ez'ensi eyakka era yewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukirize byonna
yebazibwe yesu
bayibuli
eyogedde
The Bible is telling us in
verse 7
the Holy Spirit is saying that everyone among us he was given grace according to the measure of the spiritual gift upon his life. Praise Jesus. That this grace which was shown unto everyone whom we read about in
different
titles. Who teaches us to say no unto every unrighteousness. We found him in Isaiah
48.
He's the Holy Spirit himself. Whom Christ came with when the Father sent him. To come to do a mission of making us to be born again. To go back to our Father's house in
heaven.
That is given unto everyone according to the measure of the spiritual gift upon his life. What it means is this. There is no salvation where there is no grace. There is somewhere in 6 in Romans
8
that we are served of grace. When this grace is the Holy Spirit, we are told here that each and everyone is given this grace according to the measure of the spiritual gift upon his life. That when this grace is on our lives, there are certain works he's doing in our lives to make this journey to be simple.
Some work in that what seems to be hard may be
light to ourselves. Many times grace continues to do to work in our lives and we don't allow him to work in our lives. Many times grace is there and he says no, don't do this. Praise Jesus. And we say no, we can't leave this. Grace has been speaking unto us each and every day and expects us in whatever he's speaking unto us. Praise Jesus. They are going to make us to move in them. Praise Jesus. That we may become a glorious church and our master the Lord Jesus and all the spots and wrinkles are away from us. That grace is shown unto everyone and is upon everyone. I'm emphasizing this that I want us to fret back in our hearts. This journey we are fighting to see that each and every day we perfect. So that we can make the devil worry. Remember in Corinthians, in 2 Corinthians 11 it says, The church made the Holy Spirit to worry.
To be jealous.
But unto this time, we want to exchange that jealousy. In that it may be a
problem.
That when he's looking for us, he does not see us. In our words, he does not see us. In the
words
we move, he doesn't. In whatever we seek, he doesn't see us. For us, we are seeking the kingdom. Praise Jesus. So that he can become
Jesus.
It's the only way we can do it. We have to embrace this grace. The Bible says that he is shown unto everyone. It's upon everyone. Here in Ephesians, he's showing us that everyone has this grace. According to the spiritual gift given unto you. This grace is there and it's working. It's working in us.
tugenda kulaba nga yeye katuyizisa.
We are going to see that he's the only one who can make us.
Kitafa inawayogera mu Isaiah na munana kumi na musanvu.
There is somewhere that our father is speaking in Isaiah 48:17. That is the only one who can make us profit.
Na tulungamya ne mu makubo ge tulina okukwa.
And guide us in the ways we should follow.
Naye kisono yenyine tugenda kumulaba.
But we are going to see this grace.
Nga ate gwakozesa.
Is the one he uses.
Okutukiriza mission yeyo.
To fulfill this mission.
Kiroke kitukire mu Zakaria.
It comes through in Zacchaeus. That is not of power neither of
authority.
We are not going to become winners because of our power. But because of the Spirit who is there for us. And that's the grace which is given unto us. According to the spiritual gift given unto everyone. Praise Jesus. This grace when it's shown unto everyone and teaches us to say no unto every unrighteousness. The truth is, how does it do it in our life? You will sit here, all who goes out, how will you get to know that this place is there? Because at this time we separate from what we've been hearing well being. Where we used to speak things and we never knew how they could work. We want to see how does this work. Where we are in our house in on the way. How will you get to know that
the
place is there and is with you? And when he's working, me who refuses or have accepted. Because it's shown unto everyone. Praise Jesus. I told you that as I'm speaking these words, I want us to bring jealousy unto the devil. We read here as we are studying certain streets, showing us that the food what this one angels eat. And the works of unrighteousness. We are here as people were asking questions. And the question came into my life. Because we are told that everyone is supposed to chase away 70, is supposed to burn 71 demons. I was there and I wanted to ask a question and it was striking me. The question was that if at all we can bind these demons
when we are in full knowledge.
Can I chase them when I can I bind them when I still have a seed of unrighteousness? Do you understand what I'm saying? Who understands what
the message is?
That we are supposed to burn 71 demons. That in chasing away these demons, in this part of which we are in, can I bind them when I still move in unrighteousness, which are seeds of them? Praise Jesus. I couldn't ask that question. Then I went there and asked it alone. And I said, and they told me it can't be. Praise Jesus. And I discovered that we have a great work to do. This journey is not to play with. Praise Jesus. But every time we have to be sober and alert. In that we may assume the devil. Having no spots. And having nothing to
do.
Anywhere or any gap in our life. That's how we can say that this is mine. Praise Jesus. This grace, the Holy Spirit, opened it to me and showed me that the grace is upon everyone which can help us in this mission. And nothing can destroy us unless it's we who have
come.
No temptation which can overtake you which can overtake you.
Mazima gano getulimo.
In this truth we are in.
Okujja kongaze akiwadde akatebe.
Unless it's me who has given a seat in my life. Because Christ is there to teach me.
Kola chona.
To do whatever is possible. Okujigirizo
tuke soka manti neda.
To say no. To every unrighteousness. I have a keen eye. When any unrighteousness comes to me, and I say no,
every aspect of my life,
one
aspect you know,
in every aspect of my life, in our characters, in whatever we speak,
in the things that
we bear in our stomach, whatever comes to our hearts which is not of God, we have a keen eye to say no. When we are seeing them by the great rich teaches us to say no and unrighteousness.
But the question now is,
are
we really ready to allow this grace work in us?
Because there is someone who is speaking in our
midst.
That please Lord give me grace. I'm here to tell you that grace is there and it's with you. Allow it to work in your life. Praise Jesus. Grace is there and it's with you. I don't know what you're struggling with. Even you, me, and you don't know what I'm struggling
many
with.
Many times we come and fellowship here. No, we're not.
And you only meet two children, as I told you. And we tend to think that we are angels. And we don't harm ourselves. To this grace, which helps us to stand against whatever comes in our hearts,
when
which is
we
not of God.
There,
never to flume away.
These seeds begin to come up.
And she goes on stand, you go
cooler,
in whatever we speak.
Mumbala.
In our characters. The way we do things. The way we behave.
And a lot of other things that
we do. Which takes us.
Na ye chisa chino.
But this grace, I'm requesting you, brethren, we use it, it's within us. Maybe you don't need it. But there is someone who needs this grace. Just allow it to work in you. Allow it to work in you to have a self-control. Having that mouth which ever talks.
Yes, yes.
Okuitira
is to go beyond what you are not supposed to go.
That mouth which goes beyond. That grace is there which teaches us to say no. That grace is there which can tell you that you are supposed to end here. I don't go beyond scripture. If we don't discover this secret, it will be very difficult for us. It will be very easy for us. Amen. When we don't know yet, we are going beyond scripture. Because it's this grace which can help us. His which can help us. Not to go beyond scriptures. Praise Jesus. He teaches us to say no unto every unrighteousness. If this grace is the Holy Spirit, the Holy Spirit is working each and every day. We are going to study about his works in the Bible. But there is a scripture we've been repeating today. John 6:63. That the words of Christ is indeed the Spirit and is our life. Grace is working in us through the words we are hearing. Praise Jesus. Grace is working in us through the words we listen unto each and every day. As we are going to see him. Praise Jesus. In John 16, because of time, we are not going to read some of this.
mutuma atuulire engeri ebintu gye byagenze.
Because I want the pastor to tell us. I'm eager to see what the pastor is going to tell us.
Ataveko n'ebigambo byeyongere okutukati.
And continuing to tell us more.
Naye tulaba kisono banga ye mwoyo mutukuvu.
But we are continuing to see that if this grace is the Holy Spirit,
akaseera kwonna okubanga alumiriza
n'ensi. That is there every time even to convict of the world of sin.
Bameka kufenga omuwulira buli kaseera.
How many of us who hear him each and every time? Each time grace is there to convict of the world of sin. Showing us that this is sin. This is righteousness. And when you don't do it, this is judgment. In the words we listen unto each and every time. Praise Jesus. But one thing I want to tell you today. The Bible is telling us somewhere.
Never put down Satan's fire.
Nditoteka wansi muliro gwa moyo.
Wewe nyine osobola okuteka wansi omuliro gwa moyo mutuku.
You yourself you can put down the fire of the spirit.
Ngakisa gamba nete kugamba ye.
When the spirit is saying no, you were saying yes.
Kubanga mulubereberye mukaga.
Because in John 6:6.
Omoyo yakayanako n'abantu
ebyonebise. And he reached a time and said, and the father said that my spirit will not contend with these people for all the time.
Yesu.
Praise Jesus. This time, my brethren, we are going to shame the devil. And we will bring jealousy unto him. But we are going to do it with the Holy Spirit. Which is the grace upon our lives each and every day. Praise Jesus. When the church says that, leave this place. Leave it, my dear. Praise Jesus. Because you will contend with you 5 times. You remain with it. It will reach a time and you won't be listening to the voice. And you wouldn't be speaking to you. You won't be listening to the voice. Praise Jesus.
Praise Jesus.
There are things we've done and we happen to
stumble. You cause each other to stumble.
You stumble your brother. Praise Jesus. Where
at
Goshen? The Holy Spirit calls us through the apostle. That before you grieve the Holy Spirit. Praise Jesus. You first grieve your brother. Praise Jesus. But this grace, my brethren, this small thing, praise Jesus, we want to embrace this grace. We embrace this grace in that we may grieve the devil. In the words we speak, the characters,
Muneisa,
the way we behave,
yafe,
the way we move,
yobu,
when the devil is looking for us as Job, but having no way in us to stand. Praise Jesus. Who has ever thought of it? All we think that it was days of Job.
Luke 22,
they asked for this challenge. Praise Jesus.
When we don't
try to embrace righteousness and to be holy, praise Jesus, they will contend us before God like Job. They are chasing us, but their lips are not yet there. Lord, they are chasing us, but their hearts we are seeing them. Lord, they are chasing us, but Lord, they are protecting us, but their goals is wicked. Praise Jesus. But God is saying no. Even here we are in great and
it's
that we have to break the devil. We have to bring death to the devil. We were told that When the Lord is going to punish the nation,
Mukama agenda kubaba nabbi ba bulimba.
As the Lord is going to punish the false prophet,
bulijjo Mukama asoka n'abaako bateekateeka.
There are people ever God prepares. Praise Jesus.
No longer buli wakuba bali.
That when he's beating those ones, he's like, be like those ones. Praise Jesus. Praise Jesus. Even as this is the battle we are fighting, we have to fight against sin in our midst. When someone comes,
this is full knowledge.
He says, yes, this is full knowledge. The Bible says that in the whole world they heard about Solomon. All the power that strength God had given him. And the glory and authority he had given him. That one queen from Ethiopia said, I have to go and see by myself about Solomon. They told me he's rich, he's wise, that God gave him everything. Praise Jesus. But I'm just hearing about them. Let me go and see. The Bible says that she went to Israel. But when she went there and she saw everything, and said to King Solomon, that whatever I've been hearing about you is true. They are very, what I've seen is true, and you are above them. Praise Jesus. Praise Jesus. This grace is shown unto us. God is working, and by the time we go to work, praise Jesus. Is they go to the full knowledge. Go and see whatever they do. See the way go and see the accuracy and see the way they combine things. And those are things they are going to come to see. The great is saying that we have to prepare ourselves. That starting to fight a good fight so that we can bring jealousy unto the devil. When he's having no way where he says that this way, I saw this brother doing this and the other. I saw this sister spoke this and the other. Praise Jesus. That grace is there to help us in this. When the whole heavens is a witness, praise Jesus. Because we are born of God and we rebelled against our God in Isaiah 1. For us we humbled unto the truth. Praise Jesus. And the heavens and the earth are witness and they are seeing. That is why God is interested in every aspect of our life. Yes, on the right katonda ayagalanyo. In every aspect of our life, God is so much interested in it. God, Mukama, ajagala nyo. Ajitadeko erise joji. He's putting a keen eye on it. Okuita mu moyo we ngachechisa. Through his spirit and his grace. Yes, so karuachi, that's why he's telling us all these words and teaching us to do a good work to reach a level. Yes, praise Jesus. Yes, praise Jesus. This grace is there working among us to convict of the world of sin, righteousness, and judgment. Encouraging you, brethren. You realize that some people, someone to come and tell you, do this or do the other. Praise Jesus. Let us soften it. We humble ourselves before the grace to work in our life. When he tells us do this, we do that. When he says don't speak whatever what you want, do that. Let's do what he wants us to do. Praise Jesus.
Such that we can fight every sin which is not of God out of
so
us.
So we will go and study and see what is
the truth is so far so good. Twelve zakat rabi no muri mugu
something done in us. But
the speech
spoke through Paul that I haven't reached that climax, but we are fighting. That repeating the word of God, it does not ashamed him. He will repeat them each and every time. Until when he perfects. Even us will repeat them each and every time. Praise Jesus.
Every small thing, however small it is. When it's
not of God, we will fight against it until when? Because there is that God who is happy. Then when we reach that level, he will go out there and start beating. And he's like, you see those ones, will be an example. That he cannot go out and start beating. Praise Jesus. When we have him perfected. Because it won't be a good example. Praise Jesus. They will find us when we are not ready and have come in
focus
in us. Having those characters, those funny characters, bad behaviors in us. God is saying that
he
is interested in us. The grace is there working. I'm encouraging you, whoever is here.
We have 10 minutes.
We have 3 the grace that you've been asking from God, that give me grace, God.
It's
there. And if it's not, it wasn't there, I wouldn't be seated here. You wouldn't be able to come and listen to these words. The grace is there and it's in you. Praise Jesus. Because it's in you and it has a portion in your life. Because he has said that the words we are hearing is the truth. It's the spirit and his life. And whoever has been coming to listen to these words, that means there is a portion in your life which he has written in your life. That whenever you speak, whenever you do what is against what you've spoken, what you've heard, this spirit which is the great is there to say no. You were told to do this and the other. Why have you said this? You were told this. Why have you allowed the heart to have this?
That is the grace. It has appeared to all of us.
And we are encouraged that we should embrace this Holy Spirit. That he even put a mark which is a guarantee to our salvation. That when we pray with this grace, we are playing with the life we've gathered. Because it's the one which guarantees that we are on eternal life and we are of eternal. So we should embrace this Holy Spirit. You don't know the danger you are doing to yourself. When I allow myself to do anything which is not of God, to walk in it, which is contradicting to what I've
had,
you don't know the danger you are bringing unto yourself. Praise Jesus. Praise Jesus. You don't know the danger you are bringing to yourself. The life which would be very easy. Because everyone will be shaking himself saying, oh no, I have to be perfect. Everyone should be very tight on his life, not ready to give it up. Nga tuli betegefu okere obulamu bwaffe era nga tuli betegefu okuwuliriza. In that this grace may continue to work in our lives. We shouldn't grieve him. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Many times we grieve the Holy Spirit. Praise Jesus. In our words. In our thinking. In the way we move. So what was he seeing? In our target? In many things. Even in our character. They are of unrighteousness. When we are just moving them, yet we are in the truth. Praise Jesus. Praise God.
We are waiting for a pastor or a teacher to come and teach
us. Tuli nira omukumba omusomesa to tell you don't do this, don't do the other.
Wanaja omugambe alimbie.
When he comes, you say he's lying.
Wanaja onyigewo.
When he comes, you become
grooming. Yes.
Praise Jesus.
Na why you get a Timothy mumukaga.
But there is somewhere speaking Timothy 1:6.
I think the Nirwa Musambu no kukiridao.
7.
Buri wetupamo when we wander from the faith.
Ndi wetupamo kukiriza.
We pierce ourselves with a lot of grief.
Twafumita nenyike.
No kujindike bunji.
That we grieve ourselves too much. Praise Jesus. That faith comes, which comes from hearing and hearing the word of God. We've had many words. Praise Jesus. And has brought faith in us.
Contrary to the gambe
you. When you contradicting things to this word.
Yes.
Praise Jesus. That we are piercing ourselves with too much grief. Praise Jesus.
Yes.
Praise Jesus. But we are called of peace.
Call of
and we are called. This grace is there.
Yes.
This grace is there. Let's allow it to work. We allow this grace to work.
Yes.
Praise Jesus. Hebrews 10. As we are finishing,
I know why you're here.
He's saying
that if we continue to insult the spirit of grace,
that if we continue to grieve the spirit of grace, praise Jesus. Let's read that as you're winding up.
Hebrews 10.
Verse 26. Let's start with verse 25.
Bebulaniya esura ya 10 olunyirwa 25. Obutalekanga kukungana wamu ng'abalala bwe bayisa. Naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Kubanga bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeeyo nate saddaaka olw'ebibi
bwe tugenderera okwonoona
Bebulaniya esula ya 10 olunyirwa 26 kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeeyo nate saddaaka olw'ebibi
bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa amazima.
When we're given the truth.
Yebaziwe Yesu.
Praise Jesus.
You have
all the truth.
Mbu newe tugenderera okwonoona.
And if we willfully sin, there is not any sacrifice for that sin.
Yebaziwe Yesu.
Praise Jesus.
Yebaziwe Yesu.
Praise Jesus.
When
we willfully sin, the words we've heard in this place, and the separate which are being taught unto us and continuing to be taught,
I want to encourage you, let us fight.
Whichever seat of the devil to move away from us,
to
grieve the devil. We ourselves to make ourselves to be the praise Jesus. That if we willfully sin,
sometimes we walk in some things.
Praise Jesus. You
yourself,
you know that that's not what we've learned. Praise Jesus.
But we are walking it. We are doing it.
We are doing it.
And we even run to Mutume. Mutume cheche, no.
And we say, Apostle, speak.
And you expect him to do what already was there, and he tells you, go ahead.
Yet you've already said it, and he said, you go and do that.
Give us your yes.
Praise Jesus.
Give us your yes.
Praise Jesus.
I think we know we are intending to do it.
We learn about the devil in Ezekiel
28.
That why he wasn't forgiven. That he had tested the truth. And the secret or the mystery of the kingdom. How many who have tested that? The secrets of the kingdom. God has entrusted that. And he has allowed us to see in them because he has seen this faithfulness.
Because
say, entrust this word with
them to the faithful ones.
Who can take them forth? Even us, when you've tested this truth,
we have to be very alert.
Second Timothy 2:5.
Be
down
very controlled and alert. Because the enemy is moving.
Kubanga omulabe atambula. Praise Jesus. Praise Jesus.
When you are not alert, you can easily fall into
sleep. Tori mwegendeleza osoko chigwamu.
We don't just speak here. Not here, not in our home, not where we work from. Yes,
we are not supposed to just speak. We don't just do things.
Everything very careful.
Because there is a devil we want to grieve.
Yes,
praise Jesus. As I'm winding up, brethren.
This grace you have it.
You have this grace.
As we leave this place and we are going back home.
Let's proceed.
Ebulaniye sura ya 10 oyinyirwa biri mukaga. Wabwe tugenderera okwonona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima. Tewasigaddeyo nate saddaaka olw'ebiri. Wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Anyoma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa ababiri oba abasatu. Mulowooza mutya okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawo okusinga okuba obubi eyalinnyirira ddala omwana wa Katonda. N'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu naagirira ekyejo omwoyo w'ekisa.
Yebazibwe Yesu.
Praise Jesus.
Kikafuweko kugira ekyejo omwoyo w'ekisa.
It's against us.
Sebo wanobeko boogera ku
muntu
eyaloza ku mazima.
Here they're speaking about someone who tested the truth.
Anytime we are studying about hell.
Emirundi mingi nga tusoma geena.
Nzira yone neegamba.
I go back and tell myself.
Ngenda kukola kyonna obutagwa mikono gya Abaddon.
I'll do whatever possible in that I don't fall into the hands of
Abaddon.
Because it's very easy to be led that when you've learned about this Abaddon, that everything is okay with you. That is going to go against other people. Praise Jesus. But they'll say, whoever is against the spirit of God, that even that one who was against the laws of Moses was killed, yet they were just shadows. Brethren, let's begin the way we
move.
Don't wait for the apostle witness to come and tell you, don't do this. Don't wait for Pastor Fred to come and tell you, don't do the other. He might help you, but he might not even come. Don't wait for anyone to come and tell you, don't do the other, you know.
Yes.
Praise Jesus. Praise Jesus. Because we who have been given the grace, we have to be more humble. Not to be against. Because we've tested this truth. Praise Jesus. Time is against us. But I want you, when you're going back home, there are certain things which we have to be against.
Each one personal, right from your heart.
When go muntu chinomo kuvira dya mutima kwo.
Buri sike tariya. Omanyi webe amuti.
Whichever seed of unrighteousness.
It doesn't happen to you. It happens to me.
In the kingdom ako.
Ndiye sike wakasebange penetrate the muze nga juya siya wakarona.
That is any seed which is not of God when it comes out of
me. Wakuza.
I know that it has continued to come to me.
Penetrated wakuze iki to mutima.
That it has penetrated and has entered the heart.
That's
where the heart, in the heart where it has entered, the spirit is supposed to sit there. I bring all my strength where it has been. And I start fighting against that seed to move out from
me.
We have to contend the devil. Because God is waiting for us in that he can punish other people. When he's pointing unto us, be like those ones. May the good Lord bless you. Let's welcome the apostle to come and open a package of the word of God in the name of our master, the Lord Jesus.
Yes, you must bring it. If we can deal with food. Ekigambo okulozaako bulozeza ku mazima bwe bayita abantu ab'okujjanjaba ne bagamba abaanyedde obutwa mujje wano eyalozeza akasigalayo bagamba tugenda kujjanjaba abaanyedde obutwa eyalozeza akasigalayo oga bannange nze nalozezaako buloza seetaaga kunzijanjaba kale oyinza okugamba nakombyeko katono ku mazima nakombyeko bukombi naye munnaye baana abavunaana abaagazanyiramu nayaluzizaako buloza kibanga buloza ku butwa nti era gujja kukola ki okutta wadde tewanyudde bungi naye nga bakozeeki naluzizaako munne nagenza owulira nga butwa ne mbuleka mulala nze nweretetere munnange kale mwenna mujje tubajjanjabe n'ekisabo kifaana bwe kityo oba amazima ng'omaze okukola ki okugalozaako yo okuba okombyeko na bukombi naye nga nagwo musango okuva ku ekyo ky'okombyeko n'omala owulira ddala okombyeko no sukaali mwennyini wabuuza abawulidde obuwoomu bw'ekintu ekyo okwogamba tenakombyeko obukombi sawulidde wakiwooma kati takimala otuukako ku buliri kati towunyizaako nowunyizaako oba olozezza n'awunyiza naye abeera alozezzaako kuba asobola okunyumya obuwoomi naki kyeyawulidde mu kintu ekyo kyeyawunyizzaako kale n'abayita ku kkubo wali nga twogera ne bemuyita ekkubo nebagambako bonna balina emisango gy'okulozaako yesu yeebazibwe ekisa naye kyennyini kitumalenga yesu yeebazibwe kale nga bwe kyalabisibwa eri abantu bonna atwebaze katonda olw'abaweereza okuva jjo ne leero olw'ekigambo mukama kyabayisizza mpozi mwebale kutusabira tukomyewo okuva ntungamu sayidi eyo mweyisizza mbala ne weeyongerayo n'oyingirako ddala eyo munda lugendo lwa ssaawa nga munaana awo ng'otudde okyuka n'okyuka n'okyuka essaawa nga munaana nga mutambula yesu yeebazibwe twasimbudde eri ssaawa nnya ene tutuseyo ssaawa nga kkumi awo yesu yeebazibwe nnya naye mukama atukuumye asobodde okudda obulungi ffenna eri afunye ekiwundu mpozi kyetwavudde twalese tukoze ku sitaani ebiwundu bingi ennumi ez'omwoyo zanyose ne tulaba abadoni ng'asiba emizimu abasajja n'abakyala bakuŋŋaanye ne bajjukizibwa kitaabwe ali mu ggulu gwebadde beerabira edda n'engeri gye banaddayo era nabo bennyini wadde abakadde ab'envi baabadde awo nga beewuunya engeri gye baabyerabiramu era ne batunuulira eddiini zaabwe ze baabaddemu nga zaabasa nnyo nnyo nnyini baagenda okukizuula n'abakadde abatudde awo nga nabo kitaabwe ye yali ali mu ggulu era nga yabavunaanya omusango ogw'okukukwasaamu n'ogufuuka obuki obumbowa nti nkwatirako tebufuuka ki katonda bw'ayisa omwana mu mukono gwo n'agamba nkwatira amuuko tafuuka ki wowo era baakizudde nti bonna baana ba katonda ne bali be basitudde naye ne omusango ogwabadde eyo gwakwefuula bataata abali kompuliiti ne bamaama abali kompuliiti so nga nannyini bo bulijjo abanona era n'abeddiza mwoyo mutukuvu n'abuuza ani kummwe aloopa katonda ng'anonye abaana be kale byabadde bigambo birungi babadde basuubiramu amalala nga bayinza obutawulira olw'obukatuliki n'eddiini endala naye gonna oyogera amazima mu kigambo kyakano kiba n'amaanyi mangi kyabasirisizza buli omu n'atunulanga ku munne buli omu ne yeewuunya okuwandiika ne kufuuka owandiika kizibu omukatuliki owandiika naye ne muzeeyi atolabawo awandiika yabadde awandiika atnajjayo okugago n'alaba byawandiise naye enyiriri tezaamusubye enyiriri baabadde baziwandiika ebibuuzo ne bibuuzibwa ne basabirwa mukama netulekeeyo ng'akoze obulungi kale ne tuvaayo naye nga challenge tugenda osisinkana mpozi nga tutambula tetwabadde baakugenda mu biro bino nga tutambula bwe tutyo naye waliwo ekiragiro mukama kye yafulumya tusobola okuba nga tugenda mu maka ago olw'obwetaavu obw'amangu obwagwawo okuyita mukwolesebwa ne mubirooto wabula ku lunaku olwo lwe twali tugenda natuulako ne musumba mu kiibi waaliwo n'abalala abaliwo mukama yaleeta okwolesebwa twali kukwatagana kifo kino mpozi n'okwekuumaku ebyo bigambo by'ekisa bye tuwulidde okwetegeeza ng'obudde bukyali mukama yandaga mukwolesebwa nga abantu bangi nga bajjudde mu kifo kino abalala nga batuula abweru wabula nga abasinga baali bavudde lweza ow'omusajja omu gwe mumanyi obulungi wabula mu kuva eyo bwe yalaba nga baweddeyo nga n'ensi emwetamiddwa n'ajja naye n'atuula muno okumala omwezi gumu nga yeefudde akoze ki akakkanye bwetwamuwa akatuuti n'awambawo wano wonna n'addamu n'addusa abantu wabweru nga babuuka ng'ebinyonyi weebali mbu bagenda bweru bali mu nnyonyi so bwe twatuula tuulamu kale kuba katife twalaba nga fe abaali beemulugunya ku lw'ensonga etwali tuzzeeri bali twebuunya abantu baawambye batya wano naye nga yeetuuzaamu omwezi gumu neyeefuula akoze eki agonze ebiki bikyakakkanye tumuwaamu ng'abadde si bwe yeeyogerako n'ebibi bye byazaakola kuba mu mwezi ogwo yakumala ayogera ebibi abasumba bye bakola ki naye bye yali alimu tulowooza nno munnaffe nno oba oli awo akoze eki akyuse katumuwemu akatuuti baatandikirawo okukawamba n'ayita banne bonna fenno ne batujjako ne batekawo ofiisi zaali nnyingi nga munnabe be bayingiramu nga fe tebatukkiriza n'omu kugendayo so nga ate ekyo nga tekinnaba kuba waliwo era ekirala kye nnalota nga bali bazzenga abaagala okukolerako wano omukolo gw'embaga naye ng'abantu abo tubamanyiiko be baakulemberamu omukolo ogwa musumba Gilton Fred abaakwata omukolo ogwo okugwogeera baali baleese wano omukolo kati ng'agambe mutuleke tukolerewooko omukolo bikibiki musumba ajja kujja oluvannyuma ayogereko n'abantu baali baleese n'abazungu naye era nabo tebaatuyita kwogeramu baagamba waliwo owooluganda bamuyita Ronald yatuyambako otutandika obuweereza bwaffe abooluganda yatuyitigiramu bwe bat ate nabo sibu baatuwambamu buwambi kale ekyokwegendereza kibeere mu ffe Yesu yeebazibwe era wati nali nsitulanga ngenda naye intelligence emabega yali ekoze eki esigaddeyo abaali bategeddeko ku kino nga bamanyi engeri y'okwekuumamu tulina okwekuuma ku kisa kya Katonda yemwoyo mutukuvu okulabika nga tumunyiiza tubeere bangu nnyo okumuwuliriza kikyakola ki kyatugamba nachi etuli notangulirako bantu banji bajja kujja ne siba kupira katuti siba kupira kujja bajja na kutulawo omwa nemya Yesu yebaziwe kubanga abantu bamaraga wona bwebate Yesu yebaziwe nyo kali tuwetegeke oroku yamba abanji mpozi okwongera ku kigambo ekyekisa mukama waffe ayogera mbakolizi kigambo kisa kyogerako bwati nti nakyo kyennyini kibeerawo awo kyagala bakyeyuna nga mwekiri mu nsi muno kitambula kyagala abantu abamalirira okusalawo okukigoberera ekisamuka omwoyo mutukuvu omu abeetefutefu okumuwuliriza amangu abantu abatakaana era abatalina mpaka eriye kubanga ye ekizibu kyalina takaana naki takaana n'abantu ekyo kyo yakinjigiririzaawo era bwojjanga wasazeewo dda munnange nawe nkuddamu ekyo genda bwoti takaana n'abantu okuva mu lubiribiri suli omukaaga bwakubuulira byakugambye nomukaayana ng'akuleka ogende n'ekyo oba bamuwa ekiragiro mu lubiribiri suli omukaaga nti omwoyo wange taakoleki taakaayanga n'abantu gwe bwojjanga wasazeewo dda nebyoyagala ng'akuleka mu kifo ekyo ekyebyo byokola ki nga kikuzikiriza ekisa kyennyini kisobola okukuviirako okuzikirira kubanga ekisa kiyinza okuleka n'oyongerayongera okukola ebiki ebibi paka mu kuzikirira wabula ate ekisa bwegondera ebyekisa byekyagala kisobola okukulungamiza ddala n'otuuka mulamu butakola ki obutagoba ekisa kituyamba obunafu bwaffe naye ate era ekisa kisobola okuleka n'ofukirirwa obubi obutali butuukirivu bwo ne bukulira ddala paka n'oyonooneka kuba katiraba ekisa waali ku nsi naye era akyegayirira ensi ebeerewo era yegayira n'ababi okweyogera bakolesi bawangale oba oli abo banaakyuka naye ate bo ne bongera bubikuki kibi ku kibi ate mukisa kyennyini ekyo ekiriwo kati ekisa bw'otakyegendeza kiyinza okukuleetera ebizibu uyinza okuzikirira mu kyo kubeera kisa yaaliwo ye mwoyo mutukuvu yaaliwo n'okutuuka kankano naye ate wadde nga yegayira abantu okubeerawo abantu ate beeyongera okufiira ddala olw'ekisa ekyo enkomero teriyo tejja kujja ate yagamba bana emukama lindako kati agamba lindako gwe mufo kyokozesa akaseera ako ate oyongera kuki mu kisa kyennyini ate mweyongere okukolera ebibi katusomeko mbakolisa ekyokubiri essula ey'omunaana otutandise n'olusooka bakolisa ekyokubiri essula ey'omunaana bunya olusooka
bakolinsa ekyokubiri essula ey'omunaana tutandise n'olunya olusooka ti era tubategeeza abooluganda ekisa kya katonda ekyaweebwa mu kkanisa ez'e makedoni mu kubonaabona okwabakema ennyo essanyu lyabwe eryasukkirira n'obwavu bwabwe obwayinga obungi byasukkirira mu bugagga obw'obugabi bwabwe
waliwo ekisa kino bwe kigabibwa kubanga ye waali mu nsi naye ekizibu okumukuwa n'omulyalize n'okola n'otegeera nti okola ki ali naawe era n'osobola omuwulira kuba aba ayogera naye mulimu n'abamu abatamanya nti kisooyo akola ki waali nga buli kiseera aba ayagala jje akakase obanga ensonga gy'agenda okukola ntuufu oba si ntuufu kubanga ye ne waayogera naye kisa aba takola ki tamuwulira naye kiba kirungi n'okitegeera nti waali n'otandika okumubuuza nzigusente amatu gange n'amaaso gange tuwuliziganye nsobole n'okukulaba kubanga kiŋŋwanidde okukulaba kisa bwe mba sikulaba nga sikulya tugenda tutambula ki nja kuleka emabeka munnange nga sitegedde nze ŋŋende mu maaso kubanga waba kisa nga yemuomutukuvu mu yokaane mu kumi nannya paka abiri agamba mulina okuba nga mumulaba nga mumutegeera tegeera nga mumulaba nga mukola ki nga mumutegeera nga mumumanyi bwe tuba ne tumumanyi tetusobola tutambula naye tusobola mumuwulira abikulirwa mu bantu era asobola okuba naawe naye ate bwomala ekiseera nga tomutegeera avaawo n'agenda kakati tugambe nga ntambula naawe nga nvaako emabega bwe neerogoja gwe togendeyo nga kwesigadde okola ki buti togendeyo kukwatire naye nga emyezi ebiri miramba ntambula naawe naye ne kyenkugamba tewali kyokola ki tompulira tommanyi oba wendi olowooza nsobola okweyongerayo emyezi emirala ebiri nga ngezaako okutambula naawe oba n'okwogera ye muntu ku bwatu bwali bwakugezaako emyezi nga jiija atambula akugamba kati no n'asooka akugoberera emyezi ebiri bulijjo okwata oba wabi nga naye ate eno gyetwagenze walala gundi tudde olagawo eyo naye emyezi gyonna egyo nga towulira olowooza ayinza okweyongerayo emeka ng'era akyakugoberera paka mu sakala eyo gyeweyongera mu kibi omuntu kuba asobola okugoberera omuntu kuba tekuyizisa kisobola okugoberera paka mu bwenzi gyogenda naye si bbanga lyonna ekitwandika gukundi biki bina ate kati nga tomuwulira kakati atukesanagabu wange namugoberera paka mu bibi byenkana sikumalirizanga nange bampite omwonoonya nti mulira gwoyita naye kati omuntu kuba alaba atambula naawe ebiseera bingi ng'akugamba leka kino leka kiri tokkiriza ng'ajjayo amosi satu satu mukama ababizi basobola kwita bonna okujja nga bakoze eki kakati uno bajja tuka ekikyabagambe n'omu omutukuvu kirabika naye alina empisa embi alabika naye anyiiga alabika avuma avuma abantu awemula wemula kuba noono gwayita naye bakola ki awemula kati bw'akulemerako ennyo ng'alaba oli bwotyo ng'asala eddiiro awoyoka muleka agende bwatyo sijja kumusobola
Bakolinso ekyokubiri essuula ya munaana olunya olwokusatu kubanga ntegeeza bo baagaba bokka nga bwe bayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe
kwegamba nti abantu bano baayita mu bintu bye baayitamu obwavu mu kaseera akasookerwako awo mukama ng'abagezesa alabe naye ate mu ekyo bakizuula nti ekisa kikola ki weekiri ate nga kibamala bumazi era bamala okukizuula ne bagamba kati kaaliwo naffe tulina okuteekamu n'okusinga bwekikola ki bwekisoboka tusobole okutuuka amangu tweyanguyirizeemuko ebigezo bino singa tetweyanguyirizaamu twandibiremeramu okumala akaseera naye omuntukuvu ayitibwa ekisa bw'alaba nga abantu bano bataddemu amaanyi mangi nagamba mutuufu kitaffe bawe bye beetaaga munamuno basobole okuba nga ate tebalwa nnyo mu mbeera zino kubanga bataddemu amaanyi ate tegabasinzeeko ne basobola yaawe olaba ng'osobola kwetikka kiro kikumi n'ogamba nze n'abiri mugantegezeeko nja kuyitawo kanfube wano muntukuvu ekibi bwe mambadde ngenda kirekera emyaka esatu kankireke mu nnaku mmeka mukama ngeza njagala kkulaga nange mpulira nkwetaaga nange ekibi nkola mpulira kikola ki bw'oba badde oli wakireka myaka esatu omuntukuvu aba kimanyi naate bw'oteekawo kyalenge eri sitaani n'okireka mu nnaku bbiri ate nakimwamuyizaamu naga mutuufu omwana ono oba atidde nti bonna abantu basanyusa lunaku lumu yaŋŋamba yiwa kwik temugala kitegeeza ky era kiki ekyo nanga nebintu obyambuyamu eteekamu kundi ekyo nasanyuka nembyongereramu ddala ekyo kyokka kye yaŋŋamba nti ndi mwangu kyanyanguya ate nenyongeramu amaanyi aganguwa era okwanguwa okugamba nti tuyite wano mbeera flexible buli kiseera kasamba nga sigenda kwonoona kimanyi oba ontegedde bulungi kale bw'omala okizuula ng'ekisaali kumpi awo naawe naawe kolayo ebimusomboza ebimulaga nti muli bumu bw'akola mangu naawe bw'okola ki mangu bw'oba olaba obadde omusobyasobya kola mangu alabe nga naye akola ki ayanguwamu oleme kumulwisaawo mu mirimu gy'akola mu ggwe
Bakolinso ekyokubiri sura ya munaana onyiyo olwokusatu tuluzeemu kubanga ntegeeza bo baagaba bokka nga bwe baayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe nga batusaba n'okwegayirira okungi olw'ekisa ekyo n'okussa ekimu okw'omukuweereza abatukuvu so singa bwe nali ndowooza naye baasooka okwewaayo bokka eri mukama waffe n'eri ffe mukwagala kwa Katonda
tebaalina mutume ono kujja okubakubiriza beeweyo eri Katonda yagenda otuuka nga beewaddeyo ddewa Katonda bagamba kwagala agenda okutusisinkana nga ffewa Katonda tuwaddeyo dda nga twagala kweyongera bweyongezi mumanya tetwagala tetukubiriza bukubiriza abannaye mudde eri Katonda mutereere bwe muti mukole bwe muti bo bagamba atusanga twewaddeyo ate nga naye mwenyini tuli beetegefu okukola ki omuwuliriza kati atusanga tumaze okwerongoosa nga teri mutawaanya ate ono ayambadde mmini simanyi ono akuza atya simanyi ote ono akyayomba ono akyanyiiga ebyo byonna batusange ngaebyo byonna twabikoze tubitadde wali eri kwega balina engeri gye baakolamu ekintu kino nga banguyaamu kibula ne Katonda teyabalekanga baavu baakagawala mangu mumubiri nemuki ne mu mwoyo baatukiza Katonda agende okujja okukola nga ffe twateredde edda ne bali batufumbira nabo batusiŋŋaane nga temuli mufe agamba gwekwaliire oli musiru tolina magezi kimanyi ebyo byonna babitereezawo ng'obudde bukyakola olwamala okizuula nti ekisawaali omuntukuvu ali mu bo olwedde yatuuse edda asaba amala okukitegeera
Namanya wali sigeza wali wino kwe wayo tumaro kwe watu wewe hapa tume bagenda okujja nga fetwate sigeza omuli muge na kola ki kwangu izibwa akuba sala jo yangu rowa weta gachi go byangu yamwe bitu byangu wa turwisa awade kaninde konja tira kunna kugondi asulabe
bakolinse chokuye sura ya 8 nyirwa 5 so singa bwe nalindo woza naye basoko ko wayo bokeri mukama wafe nerife mukwagala kwa Katonda. Kitwava tubulira Tito, kitwava tubulirira Tito, ngabo yatano ledda era bwata alyoke akituukirize era n'ekisa ekyo gye muli. Naye bwe musukkirira mu byonna, naye bwe musukkirira mu byonna, naye nga bwe musukkirira mu byonna, mu kukkiriza ne mu kwogera ne mu kutegeera ne mu kufuba kwonna ne mukwagala kwammwe erife era musukkirire nga naye mu kisa ekyo
nti mu kisa ekyo nyini mmala okizuula nti kisa ye muntukuvu naye twagala tulaba ebiti byayagala naye tusukkirireyo mu byayagala ya akyawa ekibiti ye okay nange nira kikyawa ona wenkirabirako nga nkiyigganya alumiriza butuukirivu nti obutuukirivu awo mba wendi musango geyena geyena kituufu tujajigeeramu otutatereera ate naawe nga mwoli kugamba bwoba oyagala ekisomotegeera n'okusukkirira mu ye osooka kumanya biki byasinga okwagala kugamba n'omuggulako omukwano ate okusukola ki okusingawo kugamba n'osukkirira mu ye mu kisa mwennyini munda ye mwoyo mutukuvu n'omanya bino byayagala okwe bimusomesa ajjukize ebya yesu nga naawe okola gwakujjukiza bya yesu ababyerabidde obajjukiza naawe newejjukiza nonga kino mbadde ekyerabidde wamma okay kino mbadde sikiyize bulungi kantiige ate nno kiyigiriza abalala kugamba naye mwennyini mu ye osobola okuyingira mu ofiisi ye n'obeera ddala nga ye kuga bw'oba otya ekibi n'okinyingira nnyo 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 nga bw'oba okisomesaako okikkaliriza n'okirumiriza ekiwekiwulira obujja kuga mu kisa ekyo osobola okuba nga naye mwennyini kisa omubeeramu n'omulaga ate okwagala okususi n'okukola wamu naye
Akolinsi ekyokubiri sura ya 8 nyiro olw'omunaana soogera nga mbalagira bulagizi wabula olw'okufuba kw'abalala nga nkema okwagala kwammwe nga kwa mazima kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe obwavu bwe bulyoke bugaggawaze mmwe era mbagambye kye ndowooza olw'ekyo kubanga kibasaanira mmwe abaasooka okutanula si kukola kwokka era naye n'okwagala nga mwakamala omwaka gumu
omwaka gumu baali baakamala omwaka gumu ng'ekkuŋŋaaniro mbiri ebyo naye nga bano boola baalina sipiidi gwe mu kweteekateeka mwaka gumu baali bamaze okulabika nga beetegefu n'okuweereza bweru kubanga twawulidde mu ntandikwa nti baali baagala nnyo ne ministries okugenda okuweerezaako mu bannaabo twagala gea kuweereza abatukuvu abalala kwegawe tukuuse mujje mutwongereko muteeketeeke mangu kubanga bannaffe batulinze kwega baali awo embeera gye balamu bannaabwe siki si nnungi nga beetaaga bagende basinka naye nga bukyali naye abamu kuffe tutuula ano ngaga lowooza nkyalina emyaka nga 10 okutegeera omuntu kuvunaga abannaye mwana akyalina emyaka 10 otegeera ekyo mingi nnyo nze sijjamu busobola wakiriega mukama sisi mwaka gumu mbanga okozeemu omulimu okumala nange neetegese okugumaliriza mubwangu naye mulimu agamba nze mukama mu myaka 10 ndowooza naaba ntegedde awo nafuye omuntu gumu kubanga agamba sooka oddemu amaanyi okumeki nange ndi wamu naawe nga bwe tubira mu Yesu essuula eyo esooka 9 paka olw'ekkumi katweyongere wano
akolinso kyakubiri essuula ya 8 nyirwa 11 naye kaakano mutuukirize n'okukola nga bwe waliwo okwagala amangu
okwagala amangu so twagala era bw'ojja wano eno owulira nga enjiri kyekyo naye kati ogiteeka mu nkola okukyuka amangu okukola amangu naye n'otandika okwogera ky'owulidde n'okyongerayo mangu awo ni munnaye mulimu akyatusaba ne tumukwate nampola munnaye mukwate mpola mutumuma gye twava na ekituufu tutegeera bulungi gye wava ensonga kitwogera byeyo gye wava ebyakumenyanga naye ate mu kuva eyo te munnange tetugamba nti tukukwata empola mu ngeri etafaananika
egirasi ni wankubadde ng'emenyeka nnyo naye teri kukugamba nti nkwata mpola gw'ogimanya n'ogyegendereza kati girasi bwe ogisingana kugamba nkwata mpola era naye bayewuniisa eyinza n'okuteekako obungenka ate bungi nnyo 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 okusinga bwe bwandigikuumi kuba singa ogisiŋŋanako nkwata mpola ate kutiisa nnyo n'engeri gy'onaagiriramu kuba oyinza okwekanga ogisibye mu kikondoolo nga buli wogiteeka otya nawo noogaba baba naateteeterereo naye bweyerekayo ngayo eyagala bagimanyire ku ndabika yaayo tiyeetaaga okuwaki obukuumi si ebigambo bino twetereze ngaobudde bukyali atuyongereyo
Bakolinso kya kubiri sura ya 8 olunyiri lwa 11 kinaye kaakano mutuukirize n'okukola nga bwe waliwo okwagala amangu era n'okutuukiriza bwe kutyo kulyoke kubeerewo nga bwe muyinza obanga waliwo okwagala amangu kukkirizibwa ng'omuntu bw'alina si nga bw'atalina kubanga soogedde bwentyo abalala bawummuzibwe nammwe muteganyizibwe wabula olw'okwenkanankana okusukkirira kwammwe kuweereza okwetaagwa kwabwe kaakano mu biro bino
ngesiibazibwe abantu bangi bakyetaaga enjiri naye bwe tusukkuluma amangu tugenda kuweereza bali abakulaki abeetaaga kuba bo bangi nnyo nnyo abantu banazuula buzuuzi musumbokera abadde asindikira meseji ntwogerezaganyako naye weemayoge baabayise okuweereza ejjinja naye baatuuse eri bayogedde ebigambo nga bali balaba oba bano ate katonda aliwaabwe gyabeera eyo gyasula kyokka to musumbokero twabeera ennaku zaalinga ssatu netuweerezaayo okwo ti yabadde asomesa ku muntukuvu mwoyo w'amagezi kutegeera kuteesa maanyi n'amunyonywa n'amwawula neole gosti baye ne bagamba katonda ate yadda mukyalo abeera eyo ffeno mukyetu kyamulina nampereza meseji zakumukumu nga musanyufu ki n'agamba butuufu bannange kintu kitono nnyo naye kakirabika kyamuwenda atokukamala ndabika nnemereddwa kati n'okukigeraageranya bwe kyenkana kuba twatuuse eri ngaaswe bagagga kale ng'olaba oyo tabeera wano buli lunaku oyo yawulira ennaku ssatu bwe twakola konferensi emayuga eyo naye akulaga nti mwetu teyafuna mu nnaku ssatu eri balaba mugagga muzibu agwanidde okuyita kati mu buli lukuŋŋaana gwe woonaasituka obusibusi wano eddala ng'obadde wooli ddala okakasa kyekyo nfuna onaagenda osituka ng'ofaanana olya olaba oli w'ennaku essatu bwatyo bw'ali kati era yeesunga n'okujja enaasooka amale wiiki ezi ayoole obugagga obulala obw'okutegeera aŋŋambye tugenda kujja eyo tumale wiiki bbiri tuyoole obugagga obw'okutegeera kube kati eno batandisa obutegeerera ddala nga tubulina naye nga bwali bwa nnaku ssatu kino ekigambo tubadde tujja nga tulimu batuvudde mu baasi nga tulinye gundi etuleese mukama atuyambye etujje nate etutaddeawo neegenda netutawaanye nnyo ekigambo kino nekisomebwa n'ensoma ekyo n'ensoma ne kuva eno yo ngisiŋŋanye y'ebiggudde eno zombi nsiŋŋanyiza ebiggudde naddala eno kuva 22 nenjiragako tubadde n'oluganda njeti nemukyala nembaga ate ane yatageno bayibuli sinabajje bikkulako naye ebigambo byonna byetubadde tusoma ebyekisa oba okumanya ekisa bibirimu ekyo ekigambo kituwulidde ne kino tugendeko mu kuva 22 katono ekikwatagana n'empisa zaffe eza bulijjo ezimu ku ezo eziyinza okukulemesa okukuuma omuntukuvu oba n'okubeera naawe tutandise n'olusooka
okuva essuula 22 olunnya olusooka nti omuntu bw'abbanga ente oba endiga n'amala agitta oba kugitunda azzangawo ente 5 olw'ente
okuliwa oguwulidde bw'obuza oba n'obba ekintu kimu omanya ekintu kimu mukama ogenda bikubisamu mirundi emeka mirundi 5 ne bw'oba obba ekimu kya 10 okomyawo kimu kya 10 nemmeka 15 wadengo pia chuwe wayo uliwe minundi embeka ewili nebuwa watesisa ni mkama tingenda chiki yao inabu uvo okumia minundi embeka okumia ongo yonge deko mbeka tani mbikinda kufabi njili njiko na hivi na vitu higili zempisha na nkola gane katundu buta wa mungu kumpanyo maimu likantua kabi akala vika mofe kari no kola chi kari no kutuva mungu kato yonge liyo ulire
Kufesula habili mbili, unyoro soka tuluzemu. Omuntu bwa bangente, ove ndiga, na mara ajita, uwa kujitunda. Azanga wente tango, uwe nte. Nendiga nya, uwe ndiga. Omubi bwa alabi wanga anga asima, na kubibwa na mara afa. Te wabanga musango kwa musai kuruwe. Ove njuba wevange vudeo kuye, wabanga musango kwa musai kuruwe. Chimugwani doku. Chimugwani de ukuliwa obanga talina kintu atundi wango olw'okubba kwe
yesu yewajibu wagambe nti singa bakusingana ngobbi ne bakukwata obanga osima ennyumba yabeeni ne bakukuba omanye ennyumba zaffe ennaku zino zisimibwe ez'omwoyo omubi ayita muli ng'asima ayagala kukola ki kunyaga ebintu bino olina okubizaayoko mu nsi y'omwoyo n'obijja mubiri nakugambye nti singa attibwa wano ajja kuba sitaani tolina musango ki n'ogumu yesu yeebazibwe naye bwe tudda mu mubiri singa omuntu ono enjuba emala n'emusiŋŋaaniriza omusana ng'obadde muntu omusana twogera ku kigambo kyani ne gukumulisa mbu n'otegereka ndi wabbye oba ogenda kuliwa tegeeza buli muntu amaze okuloza ku mazima aba alina osasulira ekibi kyakoze eki kyabeera akoze badde musomeyo omukubo naye badde bigumumu olina okulembebwa ni asobola obikola ki obikujirayo katoyongereyo
okuva essuula yabiri mu bbiri olw'okuna kyeyabba bwe kirabikanga mu mukono gwe nga kikyali kiramu oba nte oba ndogoyi oba ndiga azzangayo bbiri omuntu bwa bwalisanga olusuku oba nnimiro y'emizabbibu bwalisanga olusuku oba nnimiro y'emizabbibu bwagirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga ne ku by'ennimiro ye ey'emizabbibu ebisinga
bino byali biyamba okukuuma empisa yesu yeebazibwa munnaku oze ekintu oba okitutte totwala ate n'okifuula ki kikyo omanyi mubalokole ntubeera n'empisa na ase oli mulokole tajja kukola ki tajja kunyiiga oli n'akuwola olukumi lwe gwe n'otalowooza mu nayikuluzza gwe n'olowooza omuntu ku bw'akoze ki akuwadde oli waluganda tajja kunyiiga bintu bya ddembe abamu ku mmwe mubeera ne transport abazaayo naye era mujja mu kitabo wano nembalaba ng'oyagala ozisevinge naye mukama yagambye ajja kusuza emirundi emeka emirundi etaano yagambye abantu abamu babeera ne transport ate ne bajja ewooyo agaba ti transport mbu nabo beetaaga obuyambi so nga tebabwetaaga ebigambo bino birowoozeeko nti oyinza okuba otuula ano ng'omanya amazima era ng'olaba ng'ali mu kisa naye nga waliwo ebikolwa byokola ki byokola ebitakusaanidde kukola wadde ebiyinza n'okukugisaako omwoyo mu kaseera katono nnyo atuyongereyo
okuva essuula abiri mu bbiri olunyi olwokutaano nti omuntu bw'alisanga olusuku oba nnimiro y'emizabbibu bw'agirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga ne ku by'ennimiro y'emizabbibu ebisinga
bw'oleka ennimiro ya munno oba n'eriibwa ensolo ezizo oba n'olagajjalira ekintu kya muno ne kiggwawo omanye abamu kuffe tulina mulino ga ekyanze nina okubeerawo nkulaakulana nze nina okuba obulungi bino byonna nsaba mukama ayambeo biveemu buli omu alowooze munne nga yeetaaga okukola ki okulaakulana n'okuyimuka yesu yeebazibwe kubanga abamu kuffe twagala nnyo okweterekera n'abalala twagala nnyo bwe tufuna ezaffe tuziryemu enkoko ebikibiki kaakati bwomala n'ojja ne weewola kwalya muke n'aterekako ogwo olengera ekizibu ekiri awo tugambe ofunye emitwalo etaano nange neefuna esatu ekiseera kye kimu mu wiiki emu nze nesobola okukozesa emitwalo esatu wabula gwe wiitemu emitwalo esatu emitwalo etaano negikulemu okukola ki okukozesa ate nojjo neewoleko katonda atunuulira nga tuli benkanya tulina abaana basatu basatu buli omu nze nkozesa emitwalo esatu gimaze gwe etaano giganya okukola ki okumala obeera eyo waka ng'olya kivubi si bwe guli kakati bino byonna oyinza okubiyita ebintu ebitono ennyo mu maaso kati gaffe naye nga bikulu katonda olumala nga akulaba ng'ojjaano omukuŋŋaaniro banna ekisinga kyakukola ki kyakulya naye nga wakutte bwe wazifunyeeko n'ogula enkoko n'ogula ennyama n'enkya bisigwoma munnange mukama akugamba ojja kulibwa emirundi egiwulirako ddala ekintu kiri kimu ky'olina okukola balansinga obulamu bwo ne katonda tambulira mu kisa ekyomwoyo omutukuvu bulungi nga tomusobeza yesu yeebazibwe buli kimu kikwate bulungi mukama kyakuwa nga bwe tukwata amazima n'ebikolwa byaffe bibeere byaki bya mazima yesu yeebazibwe toleka omanye abamukufe ojja kulekwa maama n'abaana ewaka ng'obagulidde mukene sebo gwe otukeyo ogule ki enkoko otuule olye ebyo byonna gweoyinza okubiraba ng'ebintu ebitono n'ogamba mwoyo wa mukama ali naffe tufugiddwako amafuta okubuulira abombefe ebigambo ebirungi naye ng'abawaka kyewaleese obakoze kati oyongereyo owulire
kuva essuula 22 olunya olw'omukaaga omuliro bwe gwakanga ne gulinnya ku mugwa omuliro bwe gwakanga ne gulinnya ku maggwa emitwalo gy'eŋŋaano oba eŋŋaano oba eŋŋaano ng'ekyamera oba nnimiro ne bimala bisiriira akumanga omuliro talemanga kuliwa omuntu bw'ateresanga munne feeza oba bintu ne bamala babibbira mu nnyumba ye omubbi bw'anaalabikanga aliwanga emirundi ebiri omubbi bw'atalabikanga nannyini nnyumba asembereranga katonda okulaba obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne
yesu yeebazibwe kati bwe tubeera mu bulokozi muno ebiseera ebisinga tetufaayo ku bya bannaffe kundi akwasizaawo ekintu oba alesaawo bayibuli osudde busuzaawo okimanyi nti olina omusango munene nnyo okulekaawo ekintu kya munno oba kikukwasizza n'okijja okiragajjalira ebigambo bino wadde byawuba mu lulimi luli naye naffe tulimu embala ezo tuli wano naye buli omu agamba ali ku ki ku lulwe abasinga tugaba buli omu ali ku ki naye ate bagambe nti oyo mulirwanaawe ne bw'aba akuteresezza buteresa kintu ne bw'aba kiterese bulisaawe n'okuteekingako eyo okulaba nga kibeera ki kibeera bulungi kubanga bwe kimala ne kibbibwa ekibuuzo kiri wali eri kigamba nti oli bw'alabika eyakibbye asasula mirundi ebika ebiri naye era gwe gwe baakiretedde okikuuma weekebiranga olabe oba naawe oddayo eri kano nga mukama sirinaamu wadde wenna contribution nyinza okuba nalagajjadde ekintu ky'omusajja ne bakibba nange nga ndiko omusango yesu yeebazibwe so kyengezaako okugamba bigambo bino bigezaako tukumira mu mbala ez'omuntu kuba waliwo ebintu bingi bye tweragajjaliramu ffe n'ogamba iyo bayibuli ya gundi kyokka eguddeawo n'owansi oba agiresa otagala kumanya oba yaani ebiri bubeezaawo tujja wano eno oli tagala kumanya oba kanakaana kagenze ku ttooyi kungulwa baasa banaabiraba ebyo byonna kankubi gweoyinza okubiranga ebintu ebitono nnyo 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 naye zezimu ku mbala omuntukuvu zasuuka okukeberakebera mu ffe n'alabira ddala gweofaayo kyenkana ki olowooza kyenkana ki tuyinza okuba tujjaalo nga tofaayo ku mpisa zo tofaayo ku mpisa z'abaana omwana bwemusinga naakola efujja ogamba kaana kagundi ako kalina empisa ebwe bati obwana bwabubeera n'empisa gwe okayitako bisinga ogenda mbu naawe oli mulabirizi mbu oli muweereza wa mukama era wazze bino byonna biri mu mbala zaffe ezisobola otuyamba otutabuna naki bagenda kuvunaana ogw'obulagajjavu mukama katonda ajja gukuvunaana ndowooza ogulidde bulungi weekeberanga olabe obanga tolinaako kakwate ku nsonga embi yonna ebaddewo naddala ng'obuvunaanyizibwa bwe tulina mu kuweereza katonda katweyongereyo owulire
kuva 22 olunya olw'omunaana ti omubbi bw'atalabikanga nanyini nyumba asembererenga Katonda okulaba obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne. Kuba buli kigambo eky'okwonoona oba olw'ente oba olw'endogoyi oba olw'endiga oba olw'engoyi oba olwa buli kibuze omuntu kyayogerako nti kye kino ensonga eyabo bombi ereetwanga eri Katonda. Oli Katonda gw'alisalira omusango ali wange emirundi ebiri.
Owulidde bulungi? Ffe wano mu buliwo tetukiraba nga kibeerawo. Singa obeera n'obuvunaanyizibwa ku nsonga yonna ebaddewo, osobola okusasula ensonga eyo emirundi emeka? Zino lwaki omuntu kuva zireetanga embala mu ffe, omala gayita ku buli kintu n'ogamba katebe ako, kale omwana yeewuubira kale mu katebe n'omuyitako? Bw'akamenya nga wamulabye, Katonda agenda kukubala ku paaki. Ontegereze ngezaako okugamba, ekigambo obulagajjavu kyo kirina otuvaamu. Tubeereko eyafulu ku buli nsonga, bw'onaakulaba otyo ojasobola otawula n'omwoyo ki? Kuba omuntu kuvuta amalagalaba kintu n'akiyita kubuyisibwa ati asooka kwebuuza oba ayinawo ekyokukolawo, ayinawo omulimu gwawo. Olasanze omuntu yeewubawuba mu katebe tateredde ali awo bali, sooka omubuuze gundi ate gwe okola ki wano? Kuba singa wabeerawo ekintu ensobi yonna egenda okuba bajja kuvunaana obuvunaanyizibwa abo bwabaddewa, anti ogamba oli mukozi wamu n'ani ne Katonda. Katuyongereyo owulire
okuva essula ya 22 olunyolw'ekkumi, ky omuntu bw'ateresanga munne endogoyi oba nte ndiga oba nsolo yonna nayo n'emala efa oba kufaafaagana oba kugobebwa nga tewali muntu alaba, ekirayiro kya Mukama kibeerenga wakati waabwe bombi. Obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne, nannyiniyo akikkirizanga so taliwanga.
Kaakati singa obeera tolina kakwate nnyo ku nsonga eyo ebaddewo, kati ky'olina okumanya ensonga zonna ezibaawo mu buweereza bwa Katonda ne mu nga tutambula tuweereza Katonda wonna, fubanga okulaba nga tobeera na linki yonna akantu akakwataganako nti gwe omu kubaleetedde ensonga eyo okola ki? Okubaawo. Kuba singa ebaawo Katonda aba ajja kukusasuza ne bw'onaakola otya? Aba ajja kukusasuza. So weegenderezanga mu bulamu bwo buno ng'otambula okuweereza Katonda. Oyinza okuba gwe amenya emitima gy'abantu, ng'olina contribution y'amaanyi nnyo mu kulemesa abantu okutambula mu mazima, nga gwe ayambala mmini agiremeramu, gwe anyiganyiga amangu nga tuli wano mbangu ddala, oba watandise dda ovaako obuwaya, oli mu kwaya muwenyeziza, simanyi gw'oyimba bibyo. Contribution ezo zonna z'okola nja kukasa abantu abamu tebajja kutereera mu nsi muno. Omanyi lwaki? Omuntu nga kattene buntu buti nnyo bwe buti, naye ng'omuntu kuva abulaba akugamba ogenda nakuliwa ku lw'ekyo, nga ne gwe tokiwulira tokimanyi tokisuubira, naye omanyi embeera zo. Nze buwaya obwange buvaako mangu, kimanyi nibuvaako kikyokola banno, olina okuba nga weegendereza. Kubanga mu mbala ezo tugambye oyagala tambulira mu kisa, naye gwe bayita ekisa omuntu kuva mwegendereza nnyo wa odo kamala. Ekigambo ekyo kiwulidde okutambulira mu kisa n'okukitegeera nti waali kasi onaabeera ng'ogwe okoze contribution ku nsonga eyo, era lazima eri emabega omuntu kuvunaawo akulinze, kuba abaakulaba mubadde n'omutemwa ku nsonga eno. Gwe omu kubalemesezza abantu okwambala obulungi wano, gwe omu kubalemesezza abantu okwogera obulungi, kuba gwe era nawe okyayogera bubi, unyiganyiga bubiri mukwaya, gw'omanyi bakamuteere wano nyize ng'otunula eri batunuddewo gwe ng'otunula eri omulaba mugambyeko obumulamu Katonda nga anyiigira ddala sijja kudda. Kati kundi ebintu by'okola ojja kubisasula, gwe muntu omu ajja okulwawo otereera ddala ng'oli muno mu kanisa otudde banno bayitawo babeera mirembe, gwe ng'oli awo gwe ojja okubulwa w'osula, kubanga naye walemesa banno okufuna ennyumba ez'omu ggulu, okufuna omubiri okuva mu ggulu n'okuwandiika omukibuga Yerusaalemi eky'omu ggulu. Bingi ebibeera emabega baffe abantu babeera bwe batyo, abamu ne basula mu nnyumba emyezi ebiri ne babagoba, kubanga nabo baagobesa bangi abaali balokose. Kati embeera ezo zitubeeramu era olwaliro ekkanisa ebonaabona mu bintu bino. Oli neyasinga mulokole nze abeera mu nnyumba emyezi emeka? Ebiri ne bafuumuulamu. Kumbe naawe abalokoka baba bakalokokayo emyezi ebiri naawe n'obasuula.
nagamba nawe kati ogenda ogenda kuliwa nakumi na mulokozi nga muli naye nga kwembeera zo bwetu zakuliwa buli kiseera ogenda sasule kubanga batajja kuleka bwakuleka notaliwa kompleni eziribeera ku lunaku lwokusala emisango bali zireeta kati bwoba waliwo bagamba awo yasasulawo ne wano yasasulawo kati katonda okukuuma otuuka ewaka olina okuliwa wano kyolina okukola kubanga tujja ku musango oyitawo otya nga waliwo akulika ensonga kati tutudde tusala omusango olina wakola obubi tewaliwa nga ngamba mukama ono ate tutudde naye tutya wano tuli naye tutya wano okusala emisango juzi yankola bwati yaliwa nti siyaliwa oyinza okuba okuliwa ku kwenenya naye nga wagaana okukola ki okwenenya nga gwe tonakumanya nti walina okwenenya nga kwe kuliwakwo nga si kwegakirabikanga ekintu ekitali kya bbeyi oliyo twenenya naawe nfeeko nawe okwenenya kiki kino kumbeera bajja kikulwanja kubanga olina tewakoze era olina okuliwa n'okukola ki n'okwenenyaku kunaayamba okuliwako kubanga sikyakusasula ssente era sikyamuwendo ogwaki ogw'omubiri naye gwe n'ogambanga sirina budde bwenenya namwe omukiraba ekigambo okuliwa kireeteddwa mu kaseera kano okutegeeza nti ebintu ebitono ejyo byoyinza okuba nga olemera bigenda kulemesa otambuza n'ekisa kubanga kisa ono omuntukuvu tatambula ababiri tibasayita bonna okugira nga bakoze eki nga batabaganye sogezaako okulaba nga tobeera na contribution ku nsonga yonna ey'okuwonoona abantu ba katonda oba okubalemesa oyingira ki mu bwakabaka kubanga avunaana omusango ogwo mu mataya 23 ti abafalisaayo bayimiridde ku mulyango okukola ki okuyingira mu bwakabaka bo benyini tebayingiranga n'ageze okujja bamuzize olowooza bamukwata ku mukono toyingira balina ebikolwa byabwe bakolanga n'enjigiriza zaabwe zalemesanga abantu okukola ki okuyingira kati munnaaga oyinza okugamba abafalisaayo abo naye nga gwe omukulu ng'oli mu mulyango gw'okumanya gwennyini oli mu full knowledge naye ng'oli muli gw'olemesa abayingira mu kumanya kuba gw'omala ofuluma n'ogamba nzera saabitegedde ate ng'okuŋŋaana buli lunaku kakati mukama n'agamba gw'ononayo okiggwa ogamba abantu ntobitegeera olufulumaano otandikira wali sibitegedde nga bakola n'enkya ng'ojjaateera naye kakati n'agamba nnaana oba tobitegeera kikyonona oli gw'obeera omufalisa ayimiridde ku mulyango gwennyini ogwabayingira nga tovaawo bulijjo ku mulyango obeera mu nfuluno eki naye nga gw'obeera erimu oyogera ebimenya emitima n'abalala abandize n'obalemesa bwotyo so twegendereze kubanga byonna byakuliwa wano topiki eno eyogera kukuliwa bw'oba otambulira mu kisa ky'omu mutukuvu manya byonaaliwa era osobola n'okwewala okuliwa nga weewala okukola ekibi katweyongereyoko
okuva essula 22 olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri kinaye bwebbibwanga ku ye amuliiriranga nannyiniyo
kaakati baakuteresezza buteresa naye ate singa bagikubbako wadde oli yakuteresezza tobeeraga atwale mwateresezza nammwe buteresa bulabe owange okuteresa kwafuuka buvunaanyizibwa era katonda newankubadde ng'atuwa obuvunaanyizibwa bw'okuweereza singa obuze abantu be olina okuliwa kubanga buno obuweereza bwakuteresa bwa ambasada ambasada toba nannyini oba oteresedwa buki kaakati bw'obuze abantu ba mukama bwetolowooza nti gwojagenda muggulu kubanga wababuzizza olina okuliwa naye ekiriibwa mu ekyo sirabanka omuwendo gw'ekyo kujjaku geyeena omuwendo gw'okubuza abantu gw'oyinza okuliwa kubanga kuba kubazza naye bwewaawo basuulayo dda mu geyeena oli bazza otya
kuva essula 22 olunya olw'ekkumi n'essatu kibwetaagulwataagulwanga agireetanga eb'omujulirwa tamuliiriranga olwetaaguddwa
bwebanga nsolo ndala yegisinga nina egitaagula awo mukama takuvuna naki ku musango naye bw'obanga gwe obaddeko oba olina okuliwa atweyongereyo
olunya olw'ekkumi n'ennya kuva 22
Kero omuntu bw'asabanga ekintu eri munne ne kyonooneka oba ne kifa nga taliiwo nannyini kyo talemanga kumuliyirira.
Kasita osaba oba lugoye oba essaati ya munno n'ogeza ogyonoona olina okukola ki? Okuliwa. Omanyi tubeera mu bulokozi buno bingi bimweyazika okuva ku ki? Ku bannaffe ab'enjawulo. Kakati gwe n'ogamba oyo omulokole tajja nyiiga. Kino ekitengi kye kyagenzeemu amasanda naye nyinza okimuwa ekisa kya Mukama kimumale. Oyinza okweyazika ekintu kyonna, yinza kuba Bayibuli bambi n'ogikuulamu ssebo olupapula n'ogamba Mukama ekisa kimumale. Omulala awandiika wandiikamu. Bingi bye tukola bwe bityo, ebifaanana bwe bityo. Oba n'omujja n'omuwerako sente nnyingi gwe n'oziza nga toteeseza naye kumugamba munne sijja sisobodde gwe n'ozangako 10,000. Ebintu ebyo bibeera mu bulokozi muno nga tumenya bannaffe naye nga tunabategeramu omuntu kuba mwennyini yakola ki? Yalumizibwa mu kino kuba yaalungamya abantu bano yagezaako okubakuza ate gwe omenya ki byakola ki? Byazimba.
Olunyo lw'14 tuluzeemu ku 2:2. Kera omuntu bw'asabanga ekintu eri munne ne kyonooneka oba ne kifa nga taliiwo nannyini kyo talemanga kumuliyirira. Nannyini kyo bw'abangawo tamuliyiriranga bwe kibanga eky'empeera nga kyajja lwa mpeera yaakyo.
Bw'owola ate omuntu ekintu tugambe n'okwasa omuntu booda yo booda eyo nga bamugambye mu kugiza ogiza n'emeka n'ebiri ne bagitomera tomusabanga kasente wadde 10. Bw'oba gimuwa kufuna mpeera n'omugamba nkwakisa wadde ebitengi bino naye bw'oba obikomyawo okomyawo 3,000 nageza biza nga biyulise totawaana wabimuwadde lwa mulimu naki mpeera byayonoonekedde ku mulimu. Simanye bw'otegedde bulungi kyova alina wagamba nti towolanga lwaki kubanga bw'otakola bwoti aba alina okuzza bw'abibuza oba bw'abyonoona. Naye singa owola olw'empeera ebiganda mugiribira eyo bw'anaakomyawo ebintu ebyo kibeera ku mmwe. So zino ze zimu ku mpisa ze tulina okubeeramu nga tulabika eri bannaffe nti singa obeera owuza omuntu ekintu oba okimuwadde nga mutuufu era oyagalayo akantu nekikyo kyonooneka togamba ate nziriza ekintu kyanga bwe nakikuwadde mpozikko bw'okimuwola nga tekuliiko ki mpeera aba alina okukizza n'aliwa.
2:2:15 kinnannyini kyo bw'abangawo tamuliyiriranga bwe kibanga eky'empeera nga kyajja lwa mpeera yaakyo olw'okupangisa.
Pangisiza gundi kwata yakasedereta yobwezi omanya obiwedde kakati awo omulokole bw'oba awola omuntu ekintu bw'oba amuwa ekintu alina oleetayo kasente ne kifuna obuzibu totabukanga ojja kujja omuntu ku mbeera ogumangawo munange ki bugumi yabadde empeera Mukama ansaasira butaasira. Simanyi oba ontegedde bulungi.
Kuva 2:2:16 kera omuntu bw'asendasendanga omuwala omuto atannayogerezebwa n'amala amwonoona talemanga kuliwa bintu ebyobuko ku lulwe alyoke abeere mukazi we.
Bangi abakoze bino naye sifunakubalewa abasendasendasenda abantu abamu ku mmwe mwabaddukako buddusimbu simanyi Mukama abagambye sebe bammwe oba mbusimanyi namulabira mu bidongo byali ebitala bivuga biyitaayitawo nenda banga mulungi nnyo kati ate budde bwagenda okukya ng'afaanana bulala. Ebitala byali bibyasaamu ng'olaba wa kaladi ogenda omutuusa eri nga kalajo Mukama yalonga nnonge. Oba olina okusa yesu yebazibwe elimu makanisa agaso kabaku gama nga murekei wovu soyo si uomu muri mbwenzi na ye wano tebati gama mbato mbwenzi ate mbusule uomu kende mbwenzi obulala nedda beto omuntu oyo tugende ewaka tugende tusasule ebyabako ebikolachi babi tunyonyo avunoji mbwenzi sule ya vili mwenye nga tugende okusasule ebyabaka abo na ye vinge vikole bwa mburoko lenga siwe vili noko ba elane banyizo moyo omutukuvu era baba singa nanga mulina bu boyfriend ne bu girlfriend bakugambira we mwana kwe muri mubwenzero lo mulekana ho ngamno omulekawo munnango ono onyo mupya ngo mundu kuvaga mana yo kya kuchisa sulira katogenze mubwenzo obulala kubera bo lekawo olino kendo ofune chi tebakulimba mbwa ogena kuba kati oroko singo bivuddeko wali yaba lokukane babivira ko darawo ere mwabalekawo mwaddeyo ne mutawana nnyo mulina n'ebikolwa ebitayogereka mu bantu so singa twajja okutereeza naye ebyo byonna nno okyali awo osasulira mulimu lw'omusuula omukama n'akuwa ekibonerezo ng'obuli gwogamba takkiriza obanga buli gworaba oraba mubi ekyo nayo kibonerezo kirala mulimu abafuna ebibonerezo nga ye buli gwalaba kati mubi mubi maama si yono natunula bulala n'atambula bwatyo ebbanga lyonna nga tasobola kulaba muntu mutuufu ng'amaaso we gayonooneka ebbala alaba bulala kati agenda okoloka amaaso nga naye munyini kati ate abamuli abagamba naawe okaddiiridde yesi ebazibwe agenda okugamba banna ekiki ekimbaddeko nga naye akoze eki agenderedde naye bamugamba naawe raba nno wakazi okukala bulijjo adda mu ndabirwamu mukama ekifaananyi akikuba bulala amuliriramu nga yeraba nti lubebi kumba gwawe agenda okuddamu mu ndabirwamu nga wayise emyaka abiri maama nnyabo afa omuukambiro agenda agobe be yaleka edda
tulabe vesula abiri mu bbiri olunyiro kumi n'omukaaga tuluzeemu era omuntu bw'asendasendanga omuwala omuto atayogerezebwanga n'amala amwonoona talemanga kuliwa bintu ebyoko ku lulwe alyoke abeere mukazi we kitaawe bw'agaaniranga ddala okumumuwa aliwanga ku muwendo ogw'okwogereza abawala abato
ara nno oyinza nga taata n'agaana nagaa nti kaakati taata naawe noono mugende musasule kuba kati muli bantu babiri muzizza emisango oli omukazi w'oli omugaanidde kati kati ono asasule ebyokwogerezanga abato naawe oliwe okulemera muwalawo kubanga gwe kati olinga awagira nti bagende nga bakola ki baboogerezayogereza era ne kino kya ntiisa okulemera ki okulemera omuwala okumugabanga mulimu owo gyoyogera nanze nze abo abaana beerabye naye nze saamatidde siri mumativu oyo omwana nze si gwe nkola ki gwe mwagaliza simanyi yomulabidde mu kidongo eri ebitaala ebikyukakyukana era si kyampisa nnyo n'okuwangaalira ewaka ng'ate walaba ki omuntu wo tugenda tutandika osabira abantu ab'enjawulo n'abo abaasabirwa mu bifo ebikyamu mukama n'abaga bakole ki baddemu tugende mu maaso
kupa abiri mu bbiri onyolo kumi n'omunaana ti omukazi omulogo omulekanga mulamu
omulogo ye tutamutte naye empisa yaffe yakyukamu edda baakubisanga ekitale ekyobuliwo naye bebulaniya nyakumi nabbiri twakyusaamu ekitala kikyakyo kyekyekigambo kya katonda tolekanga mukazi mulogo yenna waka era woolabanga nti gwe wafumbirwa oba owasa newesiŋŋaananga gwowasizza oba gwofumbiddwa mu ki mulogo essaala etandikirawo ng'eyolekedde emizimu egimulimu gwe weesiŋŋaana omanyi mmwe mumanyi abalogo we bakutte ki ensaasi naye kankuba oyinza owasa omukazi nga ye mulogo bwoba osabira wano yabeera asabira ki eri mu nsonda. Oboosi yalinga ekigambo ye yeebaka. Ayinza okuba mwami nga yafaanana bw'atyo, nga munne yafuuka mu lugonga gwe tokimanyi. Kati tebagambye bakazi bokka n'abasajja. Oyinza okuba olina omusajja wo kati nga muloge wakeeyo nga gwe tokimanyi. Naye topema ye kitali jambya, manye mukazi oyinza onyiiga n'oddayoeka n'oteeka akambe mu kyoto. Ogagenda otunga omuzimu guno. Naawe bw'otandika b'osabira okuvaako emizimu egibalogesa, bw'oba osookerako nga tonasabira n'abalala. Paka Mukama mpozi nga yakugambye omukole ki? Mwesonyiwe. Naye mulimu abakazi kati nga balogo n'abasajja, nga naye mwabawasa muli nabo kubanga mwafumbirwa ng'olina mulogo waka nga tokimanyi. Ye munnange ng'ogw'ekigambo si gwaliko, muba musinza kino nga ye asinza ki? Oba oloota kino, ye yaloota birala. Temukwatagane mu birooto kati mu nsi y'omwe mba temukwatagana, ate wano mubiri oloota full knowledge, ye aloota genda wakubizzaayo. Oba namuloga awedde emirimu ng'ali awo. Naye kati tutegedde ng'ekisale eky'okukyusa mu kyekyo ekigambo kya Katonda n'okusaba kwaffe. Oyinza n'obutamulaga nti gwe oli mulogo, naye nga gwe munnange Mukama akikoze ki? Bino byonna bigenda kuyambako otambula mu kisa, otambulira mu Mwoyo Mutukuvu. Totula butuzi na muntu ali awo asaba birala, butuuka osoma Bayibuli yaloota birala, abeera mu kusoma Bayibuli yonna agenda kwebaka. Temukwatagana. Wuliriza nno wansi.
Okuva essula y'22 olunyo lw'19, buli asulanga n'ensolo talemanga kuttibwa.
Abasula n'ensolo bonna mubategeera. Tebaali bakola ki? Kuttibwa. Naye jjukira ku guno omulembe, tukyakwata basula n'ensolo kukola ki? Kubatta. Tubatisa kigambo kyani? Kya Katonda. Ndaba birangawo amayinja. Yesu yeebazibwe. Ennaku zino abasula n'ensolo bangi. Mulimu emyoyo gino egy'abagizebbeere ezirabikira mu ki? Mu nsolo. Ebyo byonna byonna tubiyigganyeyo. Tumanyi abantu bangi nnyo beebaka n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Bamayidde biki byonna byonna. So bwe tuba tusaba mu kusaba kwaffe, ebyo byonna tugezeeko Mukama atuyambe. Tugende mu maaso.
Kuva essula y'22 olunyo lw'22. Awangayo ssaddaaka eri Katonda yenna wabula eri Mukama yekka azikirizibwanga ddala.
Bw'okwatanga ssaddaaka yonna n'ogiwaayo eri bakatonda abalala, balina okuzikiriza. Muyinza okuba muwaayo kusiiba, muwaayo biki, ebyo byonna byonna. Bwe mugenda mu kisiibo kino oli abeera mu kirala. Mukama agambye tulekeraawo okusiiba, waliwo ayingira mu kukola ki? Kati ssaddaaka ate oba abaziwaani? Ono olina okwegendeza. Bagambye nti osobola n'okusula n'omukazi omulogo, bano omusajja ki? Omulogo. Nga munnange ye Mukama agambye tukusiiba, ye n'agamba awulira ki? Awulira okusiiba. Ssaddaaka oba agenda giwaani? Mwo Mukama agambye bane mulindeeko okugenda ku nsozi, nga ye agamba nze mpulira okugenda ku lusozi. Ka ssaddaaka simanyi oba agiwa Katonda ki ono omulala. Bino byonna tulina obyegendereza mu bulamu bwaffe. Tunyweze ekisa ky'Omwoyo Mutukuvu ku bulamu bwaffe. Katuyongeyo.
Kuva essula y'22 olunyo lw'21. Nti era munnaggwanga tomwonoonanga so tomukolanga bubi.
Kaakati nga tuli mu bulamu buno, abantu bano abatannaba kumanya mazima gano bagambye totuukeyo n'obayita n'ovumaavuma, oyinza okwogera n'osaasira n'ogakale bantu abo tebakola ki? Tebalina kumanya kantu bategeera. Naye bw'obabeeramu ate otuukayo n'obwonoona bwonoonyi olw'okuba Mukama atakola ki? Tabamanyi. Oba tebamumanyi. Mukama aba bamanyi bo tebakola ki? Obaolyawo beba okukyuka enkya. So tuleme okulowooza nti bwetufunye okumanya kuno oba bwe tuli mu kisa kino abalala bonna tubakole ki? Tubavume tubayiseemu amaaso, si bwe guli. Aweetagisa okuwuliriza okola ki? Owuliriza.
Era munnaggwanga tomwonoonanga so tomukolanga bubi, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'Emisiri. Buli nnamwandu n'emulekwa temubabonyaabonyanga. Bw'onoobabonyaabonyanga
bono babonya abonyanga nakatono bwebanakirabiranga bwebanankabiriranga nze sirirema kuwulira kukaaba kwabwe era obusungu bwange bulyaka nnyo nange naabattanga n'ekitala n'ebakazi bammwe bali babannamwandu n'abaana bammwe bamulekwa
kandi okukuliwa
olw'25 ti bw'owolanga buli omu mu bantu bange alinaawe feeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi atuluddemu okubesula 22:25 bw'owolanga buli omu mu bantu bange alinaawe efeeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba
kwe gantokola nkola eri bw'owa omuwoze zimuwolere ku layini eyo gy'ozimuwoleddeko nkuwoze 10,000 toteekamu oba nti leeta tivi yo nkuwe oba nguwa 10 naye oziza 15 bino byonna babitugaana mulokole bw'obanga mu bantu ba mukama mubalokole tudde ate eri ku nsi n'omuyisa bwoti ali ku nsisi gambi leeta tivi omwesigira kuki atalina mukama gwe weesiga ali mu nsi bw'oba omuwa 10 mugaleeta ekyana ekijjamu 10 bw'oba tooleete magoba wabula mu bantu be mu kanisa akugambye tobaako gwobeeranga manerenda wano bakozesa ekigambo lenda manerenda asobola okukusaba n'ebisinga mu sente ate ng'akola ekisoboka okulabika nga tobizza kubanga olwedde bisinga mu ezi z'owaddeyo byowaddeyo nezakuwoze zisinga kati bagambe tobeeranga manerenda eri omulokole munno oba okuwololwa interest bw'ona abikola katonda atuwola ebbanga naawe anaalikubanja kubanga mukama atuwola ebbanga n'ebiro atuteerawo ebiro n'ebiseera bye tutasasulidde atuguza awatali bikola ki bigula kale onaayinza okuliwa ebyo byonna kati tofuukanga manerenda mu masikati g'abooluganda manerenda bakubulidde bwafaanana akugamba ayagala 200,000 ng'ajja ewo atudde awo tivi eno kaŋŋende nayo gyebabampa 200,000 mu tivi bw'oziza munaku 2 tivi yoogiza bwezisukkamu tivi ekoze eki naye tivi nga sebiri 24 ng'egenze bwetyo omulokole n'agamba nze nno nkutukola era omukisa gwe mukama guli naffe era omulokole tokkirizibwa na kuyingira mu bya manerenda oba ogenda kugwamu omuzimu omulala ogw'obusuubuzi omusuubuzi aba agenda kuyingira bw'oteekamu ebya interest oba otandise toteekamu booluganda ebyaki ebya interest okugjako bannaggwanga tubatwalanga baki nga bannaggwanga bali bannaffe abatanaakumanya bw'obayo omuwolo omugamunna ng'ojja kuzza bweziti oba lekako kino wano kubanga bw'atakizza oyinza okumuteekako ekikolima ate wabula bw'aba amaze okuleka omutango gwe tewali bakikolimu ku ye so bagambye mu bantu be tokolanga ekigambo ekifaana ki bwekiti eky'okufuuka manerenda oba awole olw'amagoba katumaleyo enyiriri kino esigadde
okuvesula ya 22:26 bw'osingirwanga ekyambalo kya munno bw'osingirwanga ekyambalo kya munno omuddizangayo enjuba nga tennagwa
owulidde bulungi nti munno bw'aba akuwadde ate tolaga ddala kuzzaayo obanga tonnava mu kigambo kiyinza obutaba mu nnaku 2 oba 3 kubanga okuva mu kigambo oyinza otuuka ekisanuula bulugoye nga lulungi nga luki olwetaaga n'otandikirawo okulwesigamu n'okulusabira essaala mukama ansaba alunsigemu enjuba okugwa kiri mu kigambo kya katonda mu nsi y'omwoyo kiba kizeeyo ogenda kusukka biki ebyawandiikibwa ate enjuba y'ekigambo kya katonda ekole ki egwe ku mutwe gwo bayibuli kyegamba nti bw'onyiiga nga tokkirizanga njuba ki kugwa ku mutwe gwo abamu baalowooza ntonyiga mpaka 12 munno eziyinza n'obutatuuka 12 ng'enjuba yagudde edda ku ggwe kubanga mukama waffe agamba bwemba musinze musana gwaki oyo ekigambo kya Katonda oyinza okunyiiga n'osukka ekigambo kyani kya Katonda n'oggulawo omutima gwo n'ovuma n'okola buli kinna nga weerabidde ekigambo ekikugira nti tovuma tokola kitobba tokola bwoti tonyiiganga bw'okisukkawo kyebakugambye nti tokkiriza nju bakola ki era ne wano bakugambye nti bw'obanga weewoze ekintu tolinda ki njuba kugwa nga tonnabakizaayo eyinza okuba mu kigambo mu mutima nga teri mu njuba eno yaki eya bulijjo n'otuuka mu kiseera n'owegomba olugoye lw'omusajja oba engatto gyakuwadde nonga mutuufu engatto eno mukama nnungi njagala ebeerekene ennaku bbiri nga bwe ngisabira lwe ngitwalayo agambe ngikusizeemu noteeno ogikatege saala olwo nno owekemye mayi twawulira nti abantu abamu bayinza okwekema nga sitande si yabakemye
kubesola abiri mu bbiri nyolwabiri mu omukaaga nti bw'onoosingirwanga ekyambalo kya munno omuddizangayo enjuba nga tennagwa kubanga ekyo kyekimubikka kyokka kyekyambalo kyekyomubiri gwe aneebikka ki awo bw'anantaabiriranga n'awuliranga kubanga nnina ekisa
ya akubuulirirawo ebiriwo wakati awo ali mu kisa nawe beera mu kisa kubanga bw'onaasukka ebyekisa kye oli najja akaabira nga ye ali mu kisa munnaye banaakukola obubi ate toddanga osaba esaala nga toli mu kisa kuba tejja kukola ki tejja kukola ne bweba egenda erimulabewo erina okubeera muki mu kisa yemu omutukuvu yaba alina ogikulemberamu kyetugezaako okugamba essaala zonna zibeera mu kisa ne bwoba osabira mulabewo tugambe tusika tutola bulwaleero tusaba essaala ey'olutalo naye naye ebeera mu ki nga lwaki tusaabwe tutyo tugaa mukama olw'abangi abazikiridde naye esigala eri muki efulowingira mu kisa okulumba sitaani sitaani azikiriza abangi mukama kino kisa kyennyini era olwaleero mukama olw'ekisa kye ekindi okulokola abasigadde ono ye akikole ki aggibwewo abasumba ano ne bano mukama bakozibwe bati bambulula amaanyi kuba bazikiriza ki abantu bo esaala eyo esigala era eri mu kisa wakati munda mwesibuka kyobola noonaku lw'omusango omukama agenda tula ku ntebe y'ekisa alyoka asala emisango ng'asinziira ku bibi bakoze agambe kale mmwe mwemalirawo ki ekisa
kyolinnya olwabiri mu omunaana tovumanga Katonda so tokolimiranga omukulu w'abantu bo tolwanga kuwaayo ku bingi obw'ebibala tolwanga kuwaayo ku bungi obw'ebibala byo n'envinnyo yo omubereberye mu baana bo omumpanga
bino byonna tumanyi bwe bitambula bw'ofuna amakungula niweeyongerayongera tolwangayo okukola ki kuwaayo oyinza okuwaayo okwebaja oyinza obweyamo naye omubereberye tumanyi ye bamukola ki bamukavalinga ekibereberye kyaffe kyonna mukama ffe omubereberye obutonde bwonna kikola ki ekikavalinga kubanga bayibuli egamba mubakolosayi nti yeye mubereberye obuki mubereberye mu byonna ne mubafu mukuzuukiriraye muki yemubereberye so tukyawaayo kibereberye olwekyo naye ebisigadde byo tubikola ki tubiwaayo tetukyawa kibereberye tukyawaayo nsigo
lunyiri olwasatu tibwotyo bw'onookolanga era n'ente zo n'endiga zo ennaku musanvu ebeerenga n'ennyina waayo ku lunaku olw'omunaana ogimpanga nze era munaabanga abantu abatukuvu gye ndi kye munaavanga muleme okulya ku nnyama ensolo gye zisse mu nsiko mugisuuliranga embwa
yesu yebazibwe bano baali webaganye okulya kyosinganyesinga tomanya ki kyakisse n'ogenda n'okola ki n'ogana tulina okukkiriza katulye tomanya babagiwadde buto babakoze ekyo enkoko eno tugenda girya leero ogironze ku kkubo empisa ezembi mukama yazitugana kale ab'oluganda twebaza Katonda enkya tujja kuba tutandikirawo nga tugenda okulaba ekikula ky'eggulu mu lugendo lw'eggulu omanye eggulu abasinga tuliraba liri eriki waggulu kakati ate olwaleero bw'otunula n'oliraba nga liri bweriki nogaakatufudde oba ate bino biki eggulu liri n'eno eri eri waguru yoka eno wansi oba obadde osuubirayo ki nange simanyi naye nga kyemmanyi tujja kuba tulaba obwekulungirivu bwaki obweggulu n'obugulumu bwalyo n'engeri gye tuli nti naffe tusiŋŋanibwa mu ambuleera ey'eggulu eyo kuba abasinga tetumanyi nti tulina mu ggulu samuweya mu planeti esiŋŋanibwa mu masekati g'eggulu eryo simanyi oba okitegedde bulungi wadde nga tusiŋŋanibwa ku nsi naye ng'ensi eyo esiŋŋanibwa mu ggulu eryaki eryokuna oba eryasembayo okutondebwa oba eriyitibwa ekitundu ekya wansi rimu eya wansi tujja kuba tubimanya mulyango eggulu eggulu ligumu kwenkana ki waliyo payipe ezo ezigatta eggulu ku ggulu hoola piramidi y'eggulu ngumu kwenkana ki wakati w'eggulu n'eggulu waliwo emigo gitera okulabawo bwegiki giba migumu okukamala okusinga ku byandiko bijja okubiraba egikola geeti mwoyita booti mu tamino okugguka mu ggulu eddala ebibuuzo ebiri ku mulyango eggulu tusuubira okuba nga tubikavalinga okuva enkya paka n'olwaki n'olwokutaano olwo ku sande tusobole okuyingira ekibuga kye yerusaalemi tujja kumanya eggulu eryo nga liringa endabirwamu olitukako kuli n'otunulako bwoti neweeraba n'ekyenyi weweyongerayo ero nekigeja nekikendawo oyongera kuli nekikola ki nekigeja naye bw'okoonako kuli omanyira ddala okonye ku kyuma ekisembayo obugumu naye nga tujja kuba tulaba engeri omu omutukuvu gy'afulumamu awo ku mulyango eggulu akola geeti yaawo ng'eyogera n'okwogera najja mu kale eza rainbow n'atuukira ddala ku nsi eno mu bwengula omwo akolamu ebintu bingi nnyo ebyakayakana wakati w'eggulu n'ebbanga ery'emmunyenye we zikoma wakati awo waliwo ebimyaso bingi nnyo ebitangaala n'amaanyi maanyi maanyi nnyo ge yakuŋŋaanyizaawo ebimu ku ebyo tujja kulabika nga twongera okubiraba mu ambulira y'eggulu eyo na biki ebirimu mukama akuwa omukisa weteeketeeka okulabika nga enkya okeerako tusobole okuba nga olugendo olwo tulutambulako ekiwerako mukama akuwa omukisa ebalekojja